Blog Talk Radio.
Nirwoje zwa ningabo kwangango tokera kwagahindura kinyu biganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho 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 ye.
Iro nyarwanda nyamiza we nyamamare wose iraganye intwaro yacu ni demokrasi iganye bitano tutavangura nimosho twigoboto ikera vuba niduteze igitugu n'ubwitanize
nibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabazo zikumye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho.
Iro nyarwanda nyamiza we nyamamare wose iraganje intwaro yacu ni
shuje nshuti muteza matwe radita huka ivugira Washington DC turi kwa gatanu ni tariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2021 muri kumwe na Serge Ndayizeye ntangire mbasuhuza kandi mbihanganisha ko dutangiye dutinze twari dutangiye mu kanya n'akabazo ka technique we nabonye abantu bagera kuri 6 twageze live kandi tutari twanagatangiye mutwihanganire kuri iyo incident ribaye ntabwo ari twe twabikoze ntabwo tuzi uko byari bigenze. Anyway, dutangiye ikiganiro cyacu cy'umugoroba rero kuba dukurikiye nizera yuko mumeze neza hirya no hino kandi muba muri benshi mudutegereje kuri uyu mugoroba. Turaganira ku ngingo ziza kugera kuri enye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho turi burebe ingingo 2 za mbere ziza kwibanda ku kibazo cya diplomasi turahera ku mubano urwanda na Afrika y'Epfo benshi muramo byandika turaza kubigarukaho ubwo inama ya kabiri ihuza Afrika y'Epfo na Rwanda yateranye ngo ikaba ari inama yamaze iminsi ibiri bakaba bavuga rero bati Afrika y'Epfo umwambasaderi wabo ikigali mu Rwanda ashimangira ko inama yagiranye ari ibiganiro byarimo impaka zikomeye kuri Afrika y'Epfo ngo ibyo bifuza bikaba bitomoye ariko ku by'u Rwanda rwifuza bakaba batazi ibyo ari byo ni naho rero bibaza bati niba Afrika y'Epfo ishobora gusacrificing ihuriro nyarwanda ku nyungu zo kugira ngo umubano warwo n'u Rwanda wongere ugaruke mu nzira nziza iyo nkuru mwanditse muri benshi mwere muyitubazaho muti bino bintu bihatse iki cya bino bintu bivuze iki turaza kubiganira birambuye ku nkuru ya kabiri turaza kureba nanone deployment y'aba RDF cy'ingabo z'u Rwanda muri SADC nabibabwiye ko u Rwanda rutavuye ku izima nyuma yaho inama ya SADC itoye yuko bazohereza brigade igera ku 300 hariya muri Mozambique ingabo z'u Rwanda rero zikaba zatangiye kujya muri Mozambique uyu munsi ibi bije ariko nyuma yaho nyine SADC yatoye kuzohereza brigade yabo ivuye muri uriya muryango wabo ku tariki ya 7 umuryango wa SADC warandikiye umuryango w'abibumbye Antonio Guterres umusaba kumenyesha Conseil de Sécurité ko nabo bagiye koreza ingabo zabo zatangira kugenda ku itariki ya 15 z'uku kwezi ariko banagaragaza ko bisaba mikoro bije yuriya muryango n'ibindi bihugu bishobora gushyira amafaranga kugira ngo zino ngabo zijye muri Mozambique ku rundi ruhande nanone iyo mpamvu ko kino kibazo gikomeye nuko ibihugu by'i Buraya European Union nayo iteganya ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa 7 guterana mu nama yabo ibihugu 27 bizabyiga kino kibazo cya Mozambique aho deja nabo bamaze kwemeza yuko bamwe mu basirikare baturuka mu Faransa no mu bindi bihugu bagomba kujya gutraininga cyangwa kwigisha ingabo za Mozambique ahanga tutewe n'igihugu cya Portugal cyakoronije Mozambique murumva rero ko ari inkuru nyine buri gihugu cyose kirimo kugira akaboko ariko u Rwanda rwo rukaba rwagije abasirikare babo n'abapolisi ba mbere bivuze ko ejo kwa gatandatu umubare w'abantu 1,000 baturuka mu Rwanda ejo kwa gatandatu bose bazaba bageze muri kiriya gihugu cya Mozambique abenshi banditse kuri iyi nkuru nabonye na David Himbara ku makuru aba yanditse avuga ati u Rwanda rwo rwahisemo nyine kugenda hagati yabo n'ubufatanye na Mozambique turaza kureba kuri iyo nkuru turaza kureba kuri COVID-19 abenshi baribaza COVID-19 aho irimo kuva kuko ejo hashize mwumvise ko u Rwanda rwemeye ko noneho iriya kiriya cyorezo cya COVID-19 noneho kubyitwa Delta nyine cyangwa iyi virusi yitwa Delta yaba iri mu Rwanda bakanibaza bati uko umubare ugenda utumbagira iyi COVID yavuye he wa mugani mwabonye ko Leta zimwe za Amerika zibuza abenegihugu babo kuba bajya mu Rwanda kubera impamvu ebyiri imwe baravuga bati ni ukubera COVID-19 indi ni ukubera umutekano muke hagati y'imbibi z'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'imbibi z'u Rwanda na Congo babyita nyine umutekano muke nyine hagati kuri frontiyeri biba byandikwa cyangwa biba bivugwa ibyo nabyo byagarutsweho turaza nanone kureba nitubona umwanya ku yandi makuru nyine atandukanye abana b'urubyiruko 60 mu Rwanda basura u Rwanda aho nyine umunsi wahaye ibiganiro na General Kabarebe yaravuze ati abo bana bari muri SADC murabyibuka amagambo yavuze sinyasubiramo none ubu bari itsinda ryana 60 mu Rwanda barimo kwiga u Rwanda kugira ngo barukunde n'abana bato cyane bafite imyaka 20 benshi bavukiye hanze ubu rero tubaza kwibaza wa mugani ibi bivuze iki kuri uru rubyiruko nyine rujya guhabwa amasomo mu Rwanda kugira ngo rugaruke rubwire n'ababyeyi babo wenda badashaka gutaha uko u Rwanda barusize cyangwa uko ruhagaze magingo aya ibyo nabyo tubaza kubireba muri iki kiganiro ndi kumwe n'abakomerede babiri mumenyereye Ali Abdulkalim ndetse na Ipimati nta mushobora mumenyereye muri kino kiganiro ngira ngo mbaye ikaze babasuhuze dute dutangira kuri ingingo zacu z'uyu mugoroba Comrade Ali Abdulkalim nagira ngo utuza abateze amakiganiro salamu aleikum
Comrade Serge aleikum salamu warahmatullahi wabarakatu urakoze cyane kuba wateguye kino kiganiro ukanadutumira mbona uri umwanya wo gusuhuza gushimira ubwitange nsuhuze mugenzi wanjye turiwe turi kumwe Comrade Epimache n'abadukurikiye bose n'abaza wenda kuza kutwunganira mu bitekerezo aba rero nsuhuza abanyarwanda bose mbahindamutso ibifuriza ubumwe amahoro n'ubwisanzure ku banyarwanda bose bari hose n'abari mu gihugu abari mu karere n'abari ku isi yose aho bari aho umunyarwanda ari kugira amahoro mugire umwe mugire n'ubwisanzure urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali Abdulkarim Comrade AP Mike namushobora namwe mukamwasuza abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'umugoroba
ndagusuhuje bwana Serge kandi ndagushimiye kuba wongeye kunumira muri iki kiganiro nkabasuhuje mugenzi wanjye Ali Abdulkarim ngasuhuza n'abadukurikiye bose kuri radio televiziyo yacu itahuka cyane cyane abakunda ikiganiro cyacu igihe ni iki nkaba nizeye ko turi kugira ikiganiro cyiza urakoze bwana Serge
urakoze cyane urakoze cyane Comrade Epimach ntamushobora reka dutangire uko mumenyere ikiganiro kigiye n'iki dufite umuco nyine wo gutangira isengesho Comrade Ali Abdulkarim ni wo dusengera
Epimach reka nsenge Epimach I don't think ngo ready nta kibazo reka nsenge Serge uranyemereye
urakoze
cyane ya twiyoroshye Serge na Epimach imbere y'Imana n'abadukurikiye yes mana nyagasani twiyoroheje imbere yawe tukugaragariza kino kiganiro tugiye kugira mana nyagasani turagusaba yuko uze ukakiba hagati ukatuba bugufi ukadushyiraho ibiganza byawe mana ukaduha kugira uburyo dushoza neza tukagira ibiganiro bigira icyo byungukira cyangwa byunganira ibitekerezo by'abanyarwanda bakurikira ibiganiro bya radiyo itahuka ukadufasha kugira mu byo tugiye gusobanura hagira icyo byungura mu mpinduramatwara turimo tumaze mu gihe ariko binahe abanyarwanda icyizere yuko byose bishoboka kwiheba abanyarwanda bafite turebe ukuntu twagerageza kugira ngo turagutsinze mana ntabwo twabishobora atari ubushake bwawe nkaba rero nifuza ntekereza yuko tugiye kugira ibiganiro byiza uri hagati ukaduha ububasha bwo kugira ngo dutange umusaruro aho ukenewe tunyuze muri ibiganiro ariko n'ababikurikiye nabo bagire ubwo bwitange bwo kumva ngo noneho igihe kirageze cy'uko baza nabo bagatanga umusanzu wabo ku musanzu wabo umunyarwanda urakenewe ibi byose Imana tubigusabye twizeye yuko uri bubihe umugisha ukanabitwemerera turiyoroheje imbere yawe amen amen Serge urakoze
urakoze cyane
amen amen
urakoze cyane Comrade Ali kuri iryo sengesho reka dutangire rero ko twatakaje n'igihe kirekire tugeze ku isaha iminota 43 iraducitse kuri gahunda ariko turizera ko turi bubashe kuyirekipera mu buryo bushoboka ndagira ngo duhere ku nkuru irebana n'ikibazo kirebana diplomasi cyangwa kirebana n'ubanye n'amahanga nk'uko abenshi rero mwabikurikiye cyangwa mwabisomye ku bakurikira wenda imbuga nkoranyambaga hari inkuru ziri zicicikana nyine zivuga ku nama ya kabiri ihuza u Rwanda na Afurika y'Epfo bavuga y'iminsi ibiri muri article yanditswe na n'ikinyamakuru Institute for the Security Studies ICC yari ifite umutwe ugira iti ni ikihe kiguzi cyo kuzahura umubano wa Afurika y'Epfo n'u Rwanda aho nyine bavuga ngo intumwa za Afurika y'Epfo mu rugendo rw'akazi Kigali mu Rwanda inama yamaze iminsi ibiri ikinyamakuru rero kivuga ngo nk'uko byatangajwe na Institute for Security Studies ICC uyu munsi bavuze ko itsinda rya tekinike ryashyizweho n'abaminisitiri Pandora na Biruta ryahuye mu kazi k'iminsi ibiri i Kigali mu Rwanda. High Commissioner to Rwanda Madisi Mpiaha sinzi niba ariko babipronosa yabwiye ICC ko uyu munsi bagize impaka zeruye mu nama yagenze neza ku bibazo bifitanye isano mu mibanire y'ibigo byombi. Yakomeje avuga ati yavuze ko raporo izashyikirizwa abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bombi bakazisubisumira hamwe mu nama ya mbere y'ubufatanye bwabo. High Commissioner to Rwanda Madisi yavuze ko adashobora kuvuga ibikubiye mu biganiro bagiranye ariko ashimangira ko hari ibintu Afrika y'Epfo isaba Rwanda ndetse n'u Rwanda hari ibyo rusaba Afrika y'Epfo. Ikigaragara nuko Afrika y'Epfo ishaka ibyiringiro ku Rwanda ruzahagarika kohereza abicanyi babo kugira ngo bice batavuga rumwe n'u Rwanda bari ku butaka bwabo. Urumva ko South Africa iri clear guhagarika ibikorwa bya Leta y'u Rwanda byo kujya kwica abatavuga n'ubutegetsi. Akomeza avuga ati niba Pretoria ishaka ko Kigali ihagarika ubwicanyi bwayo, icyo Rwanda rwifuza kuri Pretoria ntabwo gisobanutse neza. Ese Pretoria izatanga ishyaka rya Rwanda National Congress itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo igarure umubano mwiza na Kigali? Ariko ibyo biri muri article nyine ku bajya babisoma. Bakomeza bibutsa nyine ibimaze kuba nk'urupfu rwa Seyifu Bamporiki, bavuga ku iyicwa rya Patrick Karegeya, bavuga ku iraswa rya Kayumba n'ibindi bitero byaje bigeragezwa. Ugasanga rero bavuga bati ibyo Afrika y'Epfo isaba hari ukusaba bari abicanyi ba terrorist n'abandi, ariko bakavuga bati ibyo u Rwanda rusaba South Africa ntabwo biri clear bitewe n'uko bidasobanutse. Usibye kuba bavuga bati ni ugusubizaho visa ingendo z'abanyarwanda bakora muri Afurika y'Epfo zazagenda, ariko se birahagije ko byabihagije kugira ngo bazahure umubano? Bakibaza rero bati South Africa yabishaka iki cyangwa yabisaba iki ku Rwanda? Ni ikintu cyagiye kiganirwa n'abantu batandukanye. Comrade Ali Abdul Karim wakurikiye ibyasobanuwe n'iyi Institute for Security for Studies ikurikiye iby'inama ya kabiri cyangwa itsinda rya tekinike ryabereye Kigali mu Rwanda, nawe wabicishijemo amaso urabyumva n'abantu bamwe bagiye babitubaza bati ese koko birashoboka ko South Africa yaba ishaka gusacrificing Rwanda National Congress cyangwa u Rwanda rwawe rubisaba ruti iryo hura niyo tushaka gutaka bwa Afurika y'Epfo? Ku giti cyanjye uko mbitekereza ntabwo byantungura, kuko n'igihe bavuga ko South Africa yatoye itegeko ribuza impunzi gukora politiki mu Rwanda bafunguye champagne, bafungura champagne kuko bumva yuko bamwe mu bakomunide bacu ari ku butaka bwa Afurika y'Epfo batazajya kuvuga politiki, batazakora politiki, badashaka gukora komantere ku gihugu cyabo. Wabonye ko ba celebritinze ndabyibuka ba Budome, wa mugabo wahindutse Sezibera n'abandi bo bumvaga ari inkuru nziza, ndetse n'abanyamategeko n'abanaliste mu Rwanda bati iyi ni inkuru nziza kuba Afurika y'Epfo itoye itegeko rikumira impunzi kudakora politiki. Ariko ngarutse kuri ibiganiro nk'uko twabikozeho ubushize mu namba ya mbere yabereye Pretoria, yagaragazaga ko buri gihugu kigomba gukora ubwubahane cyangwa icyo twakwita sovereignty ya buri gihugu nta kuvogera kugira ngo kigire ubusugire bwacyo. N'inama ya kabiri y'abatekinisiye bakaba wenda muri zimaka uyu High Commissioner ku Rwanda asobanura ngo habaye impaka rwose navuga yuko zikomeye hagati y'ibihugu bibiri, ariko agashimangira ko ibyo South Africa ishaka yo birazwi biri clear, ariko iby'u Rwanda rwifuza kuri South Africa bikaba twavuga yuko ari ihurizo rikomeye cyangwa ari n'ikibazo batashyira muri media uyu munsi bibaza uko cyaba giteye. Iyi nkuru mwayakire mute Comrade Ali Abdul Karim?
Serge, urakoze cyane. Serge, iyi ntabwo ari inkuru itangaje abantu be kubihinduramo ibindi bintu bidasanzwe kubera impamvu nk'ebyiri. Mbere na mbere, icya mbere, ibihugu bigomba kubana, ahubwo byaratinze kuko natwe ubwacu mu ntego esheshatu dufite twizeza Abanyarwanda ni uko tuvuga mu ntego ya kane, tuvuga yuko hagomba kubaho na kuni ya gatanu ububanyi buboneye, ububanyi n'amahanga buboneye. So muri urwo rwego rero ni ikigaragaza yuko u Rwanda ntabwo ari akarwa, u Rwanda ruri mu ruhando rw'ibihugu mpuzamahanga rugomba kubana. Rero noneho rero u Rwanda rwo ruri no muri Afurika, rugomba kubana n'ibihugu bya Afurika. South Africa rero ni igihugu gikomeye cyane muri Afurika, ubundi byakaba bibana neza. Ikibazo cyabaye ni uko u Rwanda wenda wavuga ngo ntabwo bisanzwe, ni uko u Rwanda rwo rukora aho kugira ngo rukore ububanyi n'amahanga rukora ubushotoranyi n'amahanga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri rero ni ibyo abantu bari kuvuga cyangwa ibyazanye badahura uretse ubwo bushotoranyi nuko urwanda rushaka ngo ibyo rukora mu gihugu cyarwo rushaka ngo birenge imbibi z'igihugu cyabyo bijye kubikorera handi niyo mpamvu umva muri bire yabavuze wenda ndi bugaruka mu kanya bavuga ngo hagomba kubaho territorial integrity sovereignty na territorial integrity ya buri gihugu so nturenge imbibi zawe ujye kujya kuzana uburyo bwawe ushaka cyangwa amabi yawe ukora mu gihugu cyacu ubwo ni mu rwego rwa South Africa ibyavuzwe rero wenda birimo gutera abantu impungenge bivuga ngo u Rwanda rurimo gusaba yuko ihuriro ryavanwa muri South Africa cyangwa se ngo abayobozi b'ihuriro bakwimurwa bakavana kuba muri South Africa cyangwa se ngo ihuriro ryabuzwe gukora politiki Serge ndashaka ngo nkubwire ikintu cya mbere n'abanyarwanda badukurikiye ihuriro ni igitekerezo tubivuga buri gihe ariko biba n'abanyarwanda barimo kumva radio cyane cyane bari muri iyo technical team babyumve ni igitekerezo ihuriro RNC Rwanda National Congress it's an idea ni igitekerezo an idea cyangwa igitekerezo cyaturutse ku mpamvu mu cyongereza bita an idea that is a result cyangwa se has been is an emergent property ya cause iri mu Rwanda what is the cause impamvu ni iyi impamvu iri mu Rwanda ni akarengane karenze kamere injustice that is beyond comprehension ntugushobora kuyumva akarengane kari mu Rwanda kuki mvuga ngo akarengane kari mu Rwanda ushobora kumva icyambere na mbere harimo ikinamico ry'ubutabera iyo habaye ikinamico ry'ubutabera bakubwira ngo nibwo butabera bwa nyuma buba buriho iyo habaye ikinamico ry'ubutabera nibura ubutabera ntibwabe ariko ntukore ikinamico mu gihe ugiye gukora ikinamico kiba kivuga yuko ibyo urimo gukora ngo byo kurenganura abantu instead urimo kubarenganya ubikora ubigambiriye kandi uzi yuko bidakwiriye gukorwa therefore ihuriro nyarwanda ni igitekerezo cyagiyeho kubera impamvu kugira ngo icyo gitekerezo cyangwa ibyo bitekerezo bigize igitekerezo kimwe twakwita ngo ni ihuriro nyarwanda bikemure ikibazo gihari cy'akarengane cy'ubusumbane cy'ubwibone cy'ubushotoranyi n'amahanga nyine twavuze cy'ubwikubire aho ubusumbane bukabije nyine cy'ubwicanyi aho abanyarwanda bicwa amanywa nijoro n'abari muri custody ya polisi bakabaye bagira ngo bari maboko ya polisi bakabaye bagira ngo bafite umutekano bakicwa buri munsi bishoboka mu Rwanda muhora mubyumva ababuze irengero abagize ibiki babuzwa n'inzego zakabaye zibarindiye zibacungira igihugu cyuzuye amagereza aruzuye yarasendereye aruzuye igihugu kirakurikira abanyarwanda hanze bagerageje guhunga ngo babone nibura aho bahumekera kikabicyo ariyo mpamvu na South Africa yageze ahigera nabo nibyo bakoze ku banyarwanda bari bahungiye South Africa ibyo rero birashaka ngusobanura abantu bumve yuko yaba South Africa yaba u Rwanda yaba undi uwo ari we wese nta muntu n'umwe ushobora guhagarika igitekerezo gifite impamvu gishingiyeho iyo mpamvu itaravaho niba Kigali ishaka ngo ihuriro nyarwanda rive South Africa rivaneho impamvu ihuriro nyarwanda ni iby'abanyarwanda rivaneho impamvu ituma nta munyarwanda n'umwe ushobora gukora politike yisanzuye mu Rwanda ndahingero Bernard Ntaganda wari ufite PS mbere kuri bayimushimutseho n'ubu ariho ariko atanditswe atemera gukora politiki ntibamwemerera kandi bazi yuko rero bari yari yarabonye kuba kugira pesi mbere kuri barayiba bayiha Mukabunane kuko we yagomba gukora mu kwa kwabo MDR yari iriho na FPR yasanze iriho barayishenye barayivuna barayisenya iyo ni ikivugo MLND basanzeho barwanyije iyo barayisenye yararangiye ZAPR kaguzi kiriho zikora mu kwa kwa Kigali cyangwa nazo ni FPR PSD yuri ya biruta murababona mwanza mubona ibikorwa byabo ni leta n'abantu ba FPR so Serge rero iyo mpamvu iracyahari uyu munsi turimo kuvuga ubu ngubu ubanza ukurikira imanza z'abari abasirikare abari abacuruzi abari abarimu abari ababyeyi abahinzi aborozi by'abakangondo barimo kwambura ibiki byose so impamvu mu gihe gihari icyo gitekerezo kiba gifite ikintu gituma kigomba kuba kantahani cyakora aho ahari hose icyo ni icya mbere rero nuko icyo ari igitekerezo kandi igitekerezo gikwiriye mu Banyarwanda aho bari hose ku isi no mu gihugu bose bibona mu ihuriro kuko bibona muri icyo gisubizo bibona muri icyo gitekerezo icyo ni icya mbere ndavuga iyo mvuze bose ndavuga bakisha mu gaciro ikindi cya kabiri rero Serge nuko umuntu nubwo ari impunzi kuba impunzi cyangwa guhunga bitakuvanaho uburenganzira bwawe bw'umwimerere ibyo bita universal human rights South Africa n'u Rwanda byasinye kuri iriya human rights declaration universal human rights declaration yuko umuntu afite uburenganzira bwo gukora politike kandi akanashoshiyetinga na political organization ashaka aho yaba ari hose serije bino bintu ndashanga bano babyumva babisobanukirwa so aho waba uri hose tagusaba ngo igihugu kigucumbi kibiki ngo urabigisaba imbabazi n'uburenganzira bwawe ibihugu bibyanga ni nk'u Rwanda ni ibihugu biba byabaye area states cyangwa ibihugu by'igitugu bidakurikira amategeko ariko igihugu cyose gikurikira amategeko cyangwa treaties cyasinye kigomba kubyubahiriza South Africa rero serije ndizera ikukurikira amategeko yiba yemera kuba paraya nayo tuzabirindira tubirebe ariko ndize mfite icyizere yuko bidashoboka therefore iyo ndoto ya leta y'u Rwanda nabigerageje ikindi gihe kinini cyane Serge tuzi ko Kagame aho ahuriye na perezida yabigiye cya Zuma yabuye Israel Ramaphosa abamusaba ati mpa bano bantu cyangwa nibura mubimure mubavane aho ngaho akagira ngo niho bagize ihuriro ntabwo rugizwe n'abantu bari muri abakomerezi bacu bari muri South Africa gusa Serge ni muri Amerika njye ndi muri UK ntuma cyane muri UK adufite abayoboke muri Bufaransa muri Germany muri Canada muri China muri India muri Afurika hose baruzuye ubwo si bazirukana buri munyarwanda wese ahari so hari impamvu yatumye ihuriro ribaho iyo mpamvu ahubwo iraguma yiyongera ituma noneho riba ubukombe kandi byatumye riba ubukombe icya kabiri hari uburenganzira bwemera umuntu ahari hose n'ubwo buri impunzi no mu nkambi z'impunzi ugomba kubigira noneho tujye ku cya gatatu serije icya gatatu nicyo kinsetsa cyane icya gatatu aricyo cyatumye na FPR ubwayo na Kagame abaho ari anabona inzira yo kugira ngo azamuke abe perezida cyangwa abe FPR be muri leta nicyo cyatumye na FPR in the first place irwana cyangwa igafata ibyo twita resistance kugira iyo ubutabera ibi ni ibintu bisenze byavuzwe na founding father umwe mu ba founding fathers banyu ba Amerika nari kugubisha nongere mbisubiremo n'abanyarwanda ngo when injustice becomes law resistance becomes a duty ngwiyo ubutabera akarengane kabaye amategeko iyo akarengane kabaye amategeko kurwanira uburenganzira bwawe cyangwa kurezisita bikaba kabaye akazi ka buri muntu wese bibaye a duty byavuzwe na Jefferson Thomas Jefferson urumva so dufite rero a duty yo kurezisita bino bintu aho twaba turi hose izo nizo mbaraga zihuro Serge niyo mpamvu tuza hano bamwe bakavuga ngo ariko bariya abantu ko bafite nuko tugomba kuba barezisita niyo mpamvu tubyita revo yuko twe tutari ishyaka kuko tutari registered turi revolutionary movement iyi muvoma rero ntawe ushobora kuyihagarika serije ibintu bisetsa muri bino bintu ibintu bibiri nshaka ngo abanyarwanda batekereze yaba African National Congress iri mu buyobozi bwa Afrika bwa South Africa yewe na president Cyril Ramaphosa nabo ibyo banyuzemo nibyo abanyarwanda turimo kunyura ubu ngubu twe turimo kurisita duharanira uburenganzira bwacu dukwiriye guhabwa na ya treaty ya human rights na vuse uburenganzira bwacu bwo kuba turi abantu bw'umwimerere yaba FPR nayo yarabikoze so urumva ni contradictions ariko ni contradictions tugomba kudaha agaciro at all
ibihugu
bigomba kubana yes
I agree kandi ndashyigikiye neza uburyo bisobanura cyangwa ingeno bisobanura wa mugani w'abarundi birumvikana impamvu topic nk'ituyiganiraho no kugira ngo dufashe abantu hirya no hino baba ubona bibaza bati biragenda bite ni ibiki ariko wanashimangiye ko atari ubwa mbere babikoze icyo kintu kandi ukivuze neza ndagira ngo kijye one record ko atari ubwa mbere babikoze kuko u Rwanda Kagame abanyarwanda tuye tubabariye iyo tuvuga u Rwanda wenda bumva ko tuvuga bose Kagame we yakomeje kumva yuko yakoresha ububasha afite yaba amafaranga cyane cyane amafaranga
nari kugera aho ngaho ariko asobanure nawe ariko nari kuhaza niho nashansoreze kugira ngo abantu bagire be gucika intege bagire bumve nashango ibi bwari kubisasira mbereke yuko ntaho byatangirira anyway kandi bina
noneho ndo kuba nabo cyo gucika intege abone ikibazo cyo kumva imikorere ya leta ya Kagame utubaha inzego akumva yuko noneho uko yica inzego zo mu gihugu yajya no mu nzego international akumva yuko ariko yazivuruguta cyangwa yukumva yuko yakoresheje influence y'amafaranga kuko yaragiye ajya kugura abavoka ajya kugura abajaje mu rubanza rwa Patrick buriya yari yararuguze rwose iyo AfriForum idahaguruka nabira twabonye ntabwo byari kubaho none kumva yuko nimunzaho ziri cyangwa abantu bari mu muri civil society cyangwa mu mashyaka politiki yagera nubwo yifuza ati kugira ngo normalization igaruke ni nuko wenda bashobora no guceceka nabo bagira gukora politiki kandi biri mu mahame ya South Africa nk'uko wabikomojeho wakomeza nari nguciye aho ngaho mu ijambo kugira ngo wenda nkwibutse ariko
ntabwo Serge urakoze cyane Serge
Bwana Serge cyangwa Abdelkarimu mwama nkavuga akantu gatoya
okay
shosho wa ifata ijambo rwose
ntabwo ari ukugira ngo mfate ijambo ni ikintu Abdelkarimu avuze akivuga mu cyongereza mu kinyarwanda akivuga wenda ku buryo abanyarwanda batari bucyumve neza cyane aravuze ati iyo amategeko yimakaza akarengane kuyiyamururaho biba inshingano za buri wese nicyo bivuga nicyo yashaka kuvuga
niyo dute ya urakoze cyane yes so twe dufite inshingano zo gukora uko bishoboye kuvanaho agatsiko ibyo byo byumvikane kereka n'ikisubiraho kandi ntabwo gashobora kwisubiraho kuko nibikarimo gukora ukutisubiraho Serge icyo nashaka kugarukaho kindi cya kane nuko twebwe barimo kwita ngo turi abateroristi tunyuze kuri mu gihe cya dukoresheje inama ya BRICS yari South Africa mu 2018 twahaye leta y'u Rwanda na n'ibihugu byinshi cyane stakeholders international community byo mu karere byo handi hose urwandiko rusaba Kagame tumusaba imishyikirano yo guhura n'abanyarwanda ntabwo rero byo dukora we nubwo yatwita umuteroristi kuko birazwi abadikiteta bose bita abantu abateroristi uwo ari we wese uwo banze wese wa umuteroristi ntabwo bihindura abantu abateroristi kuko hari ibintu bigomba gukurikirwa hari byo bigira umuteroristi afite definition ye ariko abadikiteta b'iki gihe cyangwa se abantu bari short of ideas badashobora kuajuinga bahita bajya muri ibyo byo kugira ngo bahare bika abantu bangize abantu uko umva mbere yitaga abantu abajura akabita ngo bafite ingengabitekerezo ya genocide akabita ibiki ibyo yasanze bidashoboka kuko byarananiranye nubwo byasanze iyo abikoze ariwe tugaragaza yuko ari we mujura yavuga ingengabitekerezo ya genocide agasanga ahubwo n'urimo kugira ingengabitekerezo igabanya abanyarwanda itandukanye abanyarwanda atonesha bamwe atoneka abandi kubera iyo mpamvu rero agomba gushaka ikintu kigize gito ariko urabona cyananiranye ntaho gikora so yiba rero ibyo byose maze kuvuga bigenze bityo twabaza tutse ubu nibwo bwa mbere agerageje oya Serge kuva General Kayumba yahunga ariko na mbere yaho yabitangiye kuri ba Sete Ndashonga abikora ku bantu bose baje Buraya abo mu Buholandi abo mu Bujama abo mu Bubiligi aba UK hanuza abantu barenga batanu barimo gushyiraho ngo ntuza ngo nibabazane ku mbaraga ariko na UK yarabangiye ivuga ati nta butabera bazabona mu Rwanda yarabangiye koti ya UK yaravuze ati nta butabera bazabona mu Rwanda yiba bashaka ibihano niba bajyagingira ahangaha arahari batanu Serge banzu bazi muri Amerika ni ibyo ngibyo Canada buri hantu hose so kumva bino bihugu byose rero byaramusuzuguye tukira n'icya bugufi icya Uganda cyaramusuzuguye kiramubwira kiti oya twebwe nta munyarwanda tuzima ubuhunzi uzi ko yagerageje secession clause byananiranye se gusa abanyarwanda ntibakibaho ubuhunzi naho muri Amerika ntibirirwa baho ubuhunzi South Africa ntibaba abanyarwanda ubuhunzi buri munsi Uganda ntibaba abanyarwanda ubuhunzi buri munsi Kenya Burundi hehe ntibaba abanyarwanda ubuhunzi buri munsi nuko basuzuguye ibintu bye baramuzi ariko kubera diplomasi baritonda bati nyamuneka reka tugerageze mu munyafurika wenda uhoro dukoze nawe twamwumvisha ariko agomba kubana na bagenzi be yakumvikana nabo nk'uko babimusabye yagira ibiki ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kwihanganira so nk'uko yabigeze mbere bikamunanira n'ubiramunanira ariko hari n'ikindi byongeraho birongera kumugaragaza Serge buryo iyo diplomatic mission iri mu gihugu itangira kubona ibinyoma anukuri yo kwikorera ubushakashatsi bwayo ikamenya ikibazo icyo gihugu gifite ntabwo biba bishobora kugira ngo ikijye kubeshya cyangwa bumvira ahandi so ntitubirebe nka disadvantage kugira ngo bagire umubano mwiza tubirebe nka advantage ikindi nuko nsoza ndimo kubabwira nti ikibazo burugenda bibabwira ikibazo ntabwo ari Kagame ikibazo ni twebwe abanyarwanda Kagame we yararangiye Kagame yararangiye n'abo banyamahanga turimo kubarenganya bo barimo kureba ngo alternative iri hehe abanyarwanda bashyize hamwe bari hehe ntabwo Kagame azavaho u Rwanda rukaba nka Libya cyangwa rukaba nka Somalia cyangwa rukaba nk'ibindi bihugu bifeyiringa kugira ngo ibyo ntibishoboke ntibibe duhe nk'uko turimo guha abanyarwanda icyizere yuko bishoboka duhe n'abanyamahanga icyizere na international community tuyi icyizere nuko Serge tugomba gukurikiza ya mategeko cyangwa ibintu twatangiriyeho twebwe amategeko justice principles n'ibiki byose ntibibe imvugo bikaba n'ingero turimo kuba tested rero kandi barimo kubireba agenda akavuga ati abo bakoze ubuterorist bakurikirana abarusha intelligence bakabona bakavuga babikoze esikwereke ibi ntabyo ati bakoze ibingibi ntabyo ati bari muri Congo ntabwo ati ibingibi ntabyo ubwo bagasanga niwe urimo kubikora Serge mu magambo make uko bagenda baganira nizo conditions za zinavuze ngo nsorezaho niko bamwereka bati oya wowe niba hari ikibazo ufite binyuze mu mategeko ufite uregere hano South Africa dukurikirane abo bantu uduhe ibimenyetso tubakurikirane nidusanga ari byo dukoresha amategeko abahani we rero ntabishobora ko nta bimenyetso afite ntabihari ni nka biriya ubona bya Paul Rusesabagina uzi ko bamubwira y'Ububirigi bwaramubwiye y'Abamerika irimo kubimubwira yaba buri muntu wese baramubwira kuki utakurikije amategeko niba ko kumufiteho icyaha ukamukora extradition inyuze mu mategeko kuki wagiye gushimuta umuntu so nibi rero Serge baramuha chance ko diplomasi igomba kubaho ibihugu bigomba kugira ariko ni mpabusa ntabwo bishobora kugira kuko ibyo arimo kuvuga niyo mpamvu natangiye mbabwira ntabwo ashobora guhindura amategeko mpuzamahanga ntashobora kugira ngo South Africa nayo ye gukurikira amategeko ntashobora kugira ngo atuvaneho uburenganzira bwacu icyo ashobora gukora nuko we yavuga ati impamvu root cause ariyo injustice cyangwa akarengane kari mu Rwanda ikagahagarare kandi ubwo kagomba guhagarara nge ntago mishobora ikangira uhande nibwo biza ibintu byose bizarangira kandi bikarangira neza urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali Abdulkarim no kubisano byiza uduhaye iyi ni ingingo nyine abantu babagomba kumva ukwiteye ariko bakabona ko diplomasi ibifite imbaraga Comrade AP nagira ngo nayo nkubaze icyo utekereza aha ngaha kuko niba High Commissioner wa Afurika y'Epfo aravuga ati ibyo twe dusaba birazwi biratomoye kandi turanabizi twese kereka uwirengagiza ukuri ni ugusaba abicanyi bivuganye intwari yacu kone Patrick Karegeya kwitaba urukiko nakwibutsa aha ngaha nka Ismail Gafaranga cyangwa akazina k'akabyiniro nyine Apollo tukanavugana Alexis Sugira abo ni bamwe mu bantu babiri bashyizwe ku rutonde cyane kuba bajyanwa muri Afurika y'Epfo kwitaba urukiko ariko turabizi Leta y'u Rwanda ntishobora kubatanga mu bicanyi bane aba babiri ibyo turabizi arrest warrant cyangwa mandat dari zaranatanzwe none iyo High Commission avuga ati ibyo twe dusaba turabizi ariko iby'u Rwanda byo ntabwo biri clear ubyumva ute bwa nepimake nk'umwe w'umunyarwanda urimo gukora politike ariko uzi n'imyitwarire Leta y'u Rwanda ko ari imyitwarire idahitse
urakoze bwana Serge uwo mu diplomate w'umunya w'umusafa Afrika wavuze ibyo ngibyo yabivuze ku buryo diplomatike nyine ariko yashaka kuba yataza kuba umu diplomate yari kuvuga ati uru rubanza ni uruca abana u Rwanda rurimo kwidabagiza rurimo gukora politiki iciye bugufiya cyane iciriritse ni gute umuntu yakubaza abantu bakoze icyaha ku butaka bwa South Africa bakaza bakica abantu bakavogera ubusugire bw'igihugu wabagoze uti nimuza n'aba bantu bati boya ntabwo twababaha ibyo rwose ntabwo bishoboka kandi abandi bababwira bati hari ibyemezo bambe hari ibihamya bigaragaza ko abo bantu baje gukorera icyaha ku butaka bw'u Rwanda kandi hari n'ibindi bimenyetso birimo na disikuru ya Kagame avuga ati kwica abo bantu nta kibazo kuki mutabica muri breakfast prayers za zindi aho yajyaga kubitangariza imbere ya pastor n'abandi bavuga ngo ni abakozi b'Imana ibyo byose ni ibihamya bihari hari amafilime hari amavideo byose ahamya abo bantu uko bagiye kwica Karegeya n'uko bagiye kujya kugerageza kwica General Kayumba ibyo byose barabibereka abandi bati oya twebwe hano u Rwanda turi speciali twahagaritse jenoside twateje imbere igihugu dufite abagore benshi muri parliament bakagira ngo ibyo biravuga birakora ibyo bavuga imbere y'abanyarwanda bakagira ngo nibyo bagenda bakavuga imbere ya South Africa uwa mugani nkunze gucira abo banyarwanda ngo ayubwire umucuzi si yubwire umucuzi kazi ibyo babwira abanyarwanda abaturage b'abanyarwanda babatera ubwoba ntabwo ari byo bajya kubwira South Africa cyangwa babwira ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyiwashye gishaka gukurikiza amategeko n'amahame mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga kugira ngo ibintu byubahirizwe u Rwanda rero ruracyari muri bya bindi by'ubudabagizi byo gushaka kuvuga gutera imbabazi cyangwa kwigira wa mwana w'umutesi utagomba gukorwaho ibyo ntabwo ari byo South Africa barimo kuvuga South Africa barashaka gukurikiza amahame barashaka gukurikiza amategeko mpuzamahanga u Rwanda ruri hehe nibyo uwo mudiplomati yavugaga ati u Rwanda ibyo riri umukobwa ntabwo byumvikana ibyo barimo kuvuga ntabwo bishobora kumvikana kubera ko harimo ubuswa harimo ubwibone harimo ibyo bintu ntabwo bishobora gukora rero kubera ko kuva iyi myaka yose ishize u Rwanda rumaje gukorera amahano muri South Africa nta na rimwe u Rwanda rwashobora gusobanura impamvu n'uburyo buzahagarika ibyo ngibyo ariko we aragira atya agashoramo ruswa akaba yayiha abahuye n'aba bari bose akagerageza gukoresha influence zo avuga ati nziranye na Zuma nziranye na Ramaphosa bahura ati nyabuna nyoherereza bari abantu bo muri RNC nyabuna agira guti ariko nk'uko Ali Abdulkarim yabivuze RNC ntagaribuye RNC ntagari ingigira y'igiti RNC ntaga ari imodoka wa driving nguvane muri South Africa kugeze mu Rwanda ntabwo ari ikintu terura aranitse ni igitekerezo icyo gitekerezo ahubwo Kagame yashobora yaka Kagame n'agatsiko ke bagombye kwibaza ese icyo gitekerezo kiri he naye kiri ku isi hose igi aranitse icyo gitekerezo ufite ni kimwe nuko bavuga kuti urukundo ni rwimuki urukundo rwakwimuka rukava he rukajya hehe ntibishoboka aranisiri no mu rugo rwa Kagame metre rusagara ni ukunda kubivuga ati nibashaka kwica aranise natangire yice bamwe mu bamambure b'umuryango be kubera ko turi mu rugo aranise yagezeyo arabizi neza cyane aranise niye
yarimake comrade de pimake uranyibukije kuko none utumye ntiwibagirwa rushatse kuvuga aho ngaho kuko biba na byiza iyo tuganira gutya twungurana ibitekerezo aranise ni idea aranise igitekerezo ariko usanga abantu bamwe kibagora no kucyumva impamvu ari igitekerezo wenda ubonere no kugira ngo wongere ubyerabore bamwe bati aranise umuntu wese uvuye mu Rwanda arabagana yes aratugana kandi imiryango irafunguye turakira buri munyarwanda wese kubera ko ari idea urumva abandi bati none se ubu ngubu umuntu wese n'abatumaze iyo mubakire mubona kuko mu mutatu babaza ariko ikigeze nuko idea ni ukuva mu kibujya mu cyiza ni nimwe Imana ivuga iti reka ibyaha uw'umukristu none tuzavuga ngo kubera ko wakoze ibyaha byinshi ntushaka kuba umukristu icyo kintu kiyo kuvuga ngo RNC ni idea usanga ari abantu kigora kubyumva mbona ugasanga bafite code nabyita code yo kumva yuko hagombye kuba block ebyiri abamarayika n'abanyabyaha numva ariko iyo uvuze ngo RNC ni idea bivuze yuko turashaka abantu baharanira ukuri bakakurwanaho kandi tunabwira abo bantu bari mu kibi kuva mu kibi bakagana mu cyiza epimaki ibyo bintu bisobanura ute ukomeza kuri icyo kibazo cyawe
ugize neza ukomeje no ku bukristu muri bibiliya n'abakristu bose nibo bavuga yesu ntabwo yaziye abakiranutsi ahubwo yaziye abanyabyaha kugira ngo abari mu byaha bave mu byaha baze mu kuri baze mu gukiranuka ntabwo rero aranisi ntabwo iriho kugira ngo ikore judgment yo kuvuga ngo wowe wahoze mu kibi cyangwa wowe ahubwo irahari kugira ngo abantu batekereze neza bave mu kibi baze mu cyiza iyo umuntu wese waba ari muri sisiteme ya Kagame yabatekereza nka Kagame cyangwa na gatiko ke akavaho akaza ku ruhande rwacu abantu benshi nta nubwo bazimi bakunda gutekereza mu mibare iyo umuntu umwe avuye ku ruhande rwa Kagame akazi wacu Kagame abahumbye kabiri niyo yavamo akajya iruhande ntaze muri aranisi Kagame abahumbye umuntu umwe ariko none yaje muri aranisi ni ukuvuga ko ahumbye umuntu umwe akaza mu wacu icyo gihe niba ari umunda n'upima gutya ibiro byacu byikuba uwo muntu uvuye ahangaha ibiro bivaho ibyacu bikaza hano tuba nibapima ibiro ijana tuhita tumurutsa ibiro 200 sinzi niba abantu babyumva ibyo rero nuko
ntabwo babyumva kuko badafata umwanya wo kubitekereza ahubwo uzasanga bavuga bati opozisiyo mwe ntimushyira hamwe imbaraga muraryana abantu bahoze muri aranisi bava muri aranisi bagiye ku ruhande bati byacitse muri aranisi ariko iyo umuntu umwe avuye ku ruhande rwa leta y'u Rwanda by the way iyo abantu bavuye ntabwo tujya kuri radiyo ngo tuge gukanda kayaje cyangwa ngo twungutse undi muyoboke rusagara wa mugani ukunda kubivuga neza nta n'impamvu yo gukora publicity ariko kuko bavuga ko ari idea n'abantu bera tuba tuganira niyo mpamvu ngo baje nti ubisobanura ute kumva yuko iyo umuntu avuye ku kibi aza mu bantu beza ari imbaraga tuba twungutse kandi biba bigomba no gutanga message ku bandi bakiri mu kibi kugira ngo bipa kuri icyo kibi bagane mu nzira nziza yo gushakira umwe bw'abanyarwanda cyangwa ibisubizo by'abanyarwanda rusange nko tubivuga
mbere yuko ngaruka kuri icyo gitekerezo reka we nansubire ku mibare bya bindi navugaga abantu benshi ndongo tuvuge niba ufite dore mfite ikaramu niba dufite amakaramu atatu wowe ufite atatu nanjye mfite atatu imwe ukayijugunya nkayitoragura mpita nkurusha amakaramu abiri ntabwo nkurusha imwe kubera ko iyo wayijugunya deja mba nkurusha imwe noneho nayitoragura mpita nkurusha abiri niba hari umuyoboke umwe uvuye kwa Kagame akaza muri RNC akaza muri opozisiyo tuba tumukubye duhita tumurusha abayoboke babiri ako kamwanya kuba rero hari umuntu waba avuye kuri icyo gitekerezo kibi none akaza ku gitekerezo cyiza ubwo igitekerezo cyacu kiba kisa nawe kikubye inshuro ebyiri donko kwigisha kwacu kuba guhitse kunguka ku buryo buteye ubwoba ntabwo twabinjije zo kuvuga ngo wewe wahoze utekereza twagize amahirwe wahoze utekereza nabi none utekereje neza ibyo twigishaga byumvikanye koko ibyo bintu twabirushikibwana twabinganye ikibwana Serge aho niho abantu bari bakwiye kumva inama irakuka si umubandi kuba umuntu yatekerezaga gutya burya ngo niyakereze mbesire kino shanju padavi abantu b'ibigo ry'ibonyine nibo badahindura imyumvire kuba rero bumva ko ari umuntu wavuze atari ariko ibi bintu bizagera hehe aka karengane
k'abanyarwanda ndibuka ko ari umuhanzi ni Alpha Blonde wabiririmbye je pense mu ndirimbo ye yaririmbye ati tout change tout évolue ati usibyereze mbese kini change pas mukanya numva ku munyapolitike Martin Fayulu turaza kubigarukaho avuga ati abantu barevoluye mu bitekerezo la politique ni are yo kugira ngo utsinde la diversité ntabwo ugomba kugira ibitekerezo bimeze gutya ngo utareba ku ruhande wifungirane mu idebe uravuga uti njyewe meze gutya oya ugomba guhora wevoluwa ureba ibigana naho tuva naho tugana kuko politike turimo uyu munsi siyo ari muri 94 twatangiye politike turi mu makambi ndabyibuka turi muri Congo amashyaka aravuka za RDR bakaza batugomba gutanga inusu y'ibigori ibishyimbo ibigori kwari bya seriho wowe unyaka ibigori byanjye nkanje urumva tugiye amashyamba amashyaka urumva ko ibintu ni ibintu byevoriwa ari ugomba gutega uvuga uti ntabwo nakora politiki nk'uko yakorwaga muri 94 ntabwo na politiki yakorwaga mu mwaka w'ibihumbi bibiri politiki y'ibihumbi bibiri na 2021 ntabwo ari izabikorwa mu mwaka w'ibihumbi 2022 kuko tekinoloji iravanza innovation iraza buri munsi ni nayo mpamvu abantu bagomba kugira imitekerereze itandukanye bwa nepimaki
aho ni naho tugera tukababwira tukabigisha twebwe tubivuga ku mugaragaro ntabwo byumvikana ko umuntu wo muri iki kinyejana cya 2021 atekereza ko agomba guheranwa n'amateka amateka nayo kwigiraho agatuma ureba ibiri imbere ariko kuya kuguherana ukaba wumva ari ibyo ngibyo ni kimwe nuko watwara imodoka bwana Serge ukagenda urebera muri retroviseur gusa aho kurebera imbere muri parabulise ureba aho ujya imbere uko byagenda uko ariko kose uragonga retroviseur ihari kugira ngo urebe ibiri inyuma aho gatoya kugira ngo urebe kugendera abandi nabi kugira ngo urebe ko bafite umuvuduko urebe uko wagize ariko abantu benshi rero muri politiki nyarwanda usanga baraheza muri retroviseur ni nayo mpamvu usanga ntaho bajya ntaho bava ariko twebwe twaravuze twakwemera tukagenda buhoro twakwemera tukagenda ariko tukareba imbere tutibagiwe ayo mateka tukagira icyo tuyigiraho ariko guheranwa n'amateka ororo reba abahami byagenze gutya na gutya yes byagenze gutyo na gutya yes muri repubulika ya mbere byagenze gutya no muri repubulika ya kabiri ariko imbere hacu hameze hafi imbere yacu hameze abana bacu bazabaho bate abuzukuru ubuvivi bwacu abadukomoka bazabaho bate utarebye iyo urebye umuzigo uba wikoreye mu mutima bwana Serge n'ubu bushize twarabivuze urebye uko wanyuze mu mashyamba urebye uko umuntu yanyuze muri uko abantu banyuze muri jenoside urebye uko abantu banyuze mu buhungiro akaba ari byo batekereza bakayipakira mu mitima y'abana babo u rwanda ntabwo rwazabaho tugomba kugira icyo tubyigiraho ariko abana bacu tukabareka bakazabaho tukabashingira fondasiyo nyayo ihamye ikomeye kugira ngo bazabone uko bubakaho inzu nyayo y'ubumwe n'amahoro n'ubwisanzure bw'abanyarwanda turimo kwigisha abantu naho kuvuga rero ibyo bya twavugaga bya South Africa n'u Rwanda aho abanyarwanda barimo birangiye byita kwikoza isoni kujya gutera imbabazi ororo twebwe tumeze gutya na gutya ntabwo muri special muri igihugu nk'ibindi iswari mwanyuzemo hari n'abandi banyuze kuse South Africa bo bagiye bakababwira ibya apartheid uko byabagenekeye n'ibiki byose buri gihugu cyose gifite amateka yacyo kuvuga ko wakangisha ugashaka gukandagira abandi cyangwa ugashaka gushyiraho uburiganya muri diplomasi ntabwo bubaho habaho inyungu za buri gihugu South Africa ntabwo izagendera ku marangamutima nk'ay'u Rwanda rugenderaho ngo ngaha ngo bajye kwirukana abantu edayeri ni nabya buderekamu yavuze ese birukanye abantu bo muri South Africa bumva baba birukanye aranditse hehe aranditse ni igitekerezo ntago bazaba bakirukanye mu Bwongereza ntago siritse ntago bazaba bakirukanye mu Rwanda kandi kirari nibyo navugaga ko mu rugo kwa Kagame icyo gitekerezo kirari hari abantu batisanzuye mu rugo rwa Kagame bifuza bati ariko uyu munyagwaza avaho gihe kinubwo abantu bagira amahoro hari abakoroneli hari abajenero benshi bifuza ko kurashaka kumvira ko nyamvumba hari atica akavuga ati ariko uyu mubura gikiza ko kazavaho gihe ki nubwo ntabivugira kumugaragara urashaka kuvuga ko bariya ba nabariya yewe bahamagaraga bari mu gukoordinating ubwicanyi bariya bandahiro ba Dr. Ndahiro nabo bifuza ko Kagame avaho nayo ibingira yifuza ko yavaho kandi ibingira nawe yarakoze amavu abo bose rero ni abanyarwanda ntabwo ibyo navugaga buri munyarwanda wese wifuza ko ibintu byahinduka his welcome turabishyigikiye rwose twifuza ko haba abanyarwanda benshi batekereza gutyo ariko kujya kukangisha ngo ibiki n'ibiki byose igitekerezo ntabwo bazagihagarika muri South Africa kandi ubwo buriganya ntabwo bazagukoresha ngo bukunde niyo bwakunda mu gihugu kimwe ntabwo byakunda mu bihugu bibiri ntabwo kandi biragenda bikihindukiriza bwana Serge ubutegetsi bw'u Burundi ntabwo ari bwo bwatanze ntuza
Deo Mushayidi
ubuse bimeze bitagicwe rwo ubuse mu Bugande ntabwo ariho bavanye Lietona Mutabazi ubuse bimeze bite ibintu birahinduka diplomasi ntabwo ari uko u Rwanda rubishaka uko Kagame abyifuza ntabwo ariko bigenda ibyo bakuru ibyo ari byo byose ntabwo abanyamahanga ntabwo bazakorera kuri santima n'ubwibone na mu nyumvishirize y'u Rwanda ntabwo bizakunda urakoze bwana Serge
murakoze cyane reka twakire comrade Axel no tanga iteze kuri ingingo mbere ko tujye ku ngingo ya kabiri ariko nshimira barimo kunyarikira mwese usebye ko commentaire zanyu zimwe habarimo na joke rwose ni ndaseka ariko ni byiza ibyo mamutekereza ariko icy'ingenzi nababwira ni umwanzi w'umwanzi wawe iyo agiye ku rundi ruhande agahinduka inshuti y'abarwanya uwo mwanzi biba ari imbaraga ntitugiye mu byo guca imanza ku ntabwo twe upose ntabwo twagombye no guca imanza badoye ntabwo dufite kote ntabwo dufite urukiko ducishamo abantu ngo tumenye ngo uyu we bimeze bite ibyo bikorwa na zensisiyo zibishinzwe twe ntabwo twaca imanza ngo uyu ngo ni umunyabyaha uyu ni marayika ntabwo ari responsabilite ya opozisiyo ibyo ndumva byumvikana ku murongo wa telefone comrade Axel kaze mu kiganiro
urakoze cyane bwana Serge kumpa ikaze mbanje kugusuhuza nshuhuje bwana Ali Abdul Karim na ndetse na Epimac ntamushobora nizera ko bakomeye nk'ibisanzwe reka rero nanjye ngire wenda agakeregeshwa kanjye nakongera kuko ibyinshi mwabivuze mu by'ukuri kandi ndemeranywa nabyo ikibazo kiri muri ya Rwanda mu by'ukuri ntawe utakizi nuko u Rwanda nta nzego rugira nta institution rugira u Rwanda rutekerezwa n'umutwe umwe gusa kandi uwo mutwe nawo bisa nk'aho udatekereza neza muri iyi minsi hadutse uzi ko ariho guverinoma y'u Rwanda yari ku gitutu nako reka tuvuge Kagame yari ku gitutu aregwa ibyaha byinshi harimo biriya byaha by'intambara byakorewe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo aregwa gushimuta porosesi abagina aregwa ibintu by'abantu bapfira kuri za brigade za polisi barashwe aregwa abarigiswa amaraporo menshi umutima gishize ngo twasohoraga nako twasobanuraga ibaruwa abadepite cyangwa se abashingamategeko ba Amerika bamwandikiye bavuga bati ohereza bwana Rusesa abagina asubire mu muryango we kuko ibyumurega na amanjwe na mafuti ibyo byose rero abirenzeho ibyaha byose aregwa abirenzeho ubwo agiye kuvuga ati RNC niwo mutwe w'iterabwoba nimuhagarike nimugire mute icyo bigaragaza ni iki icyo bigaragaza ni uko mu by'ukuri igitekerezo nk'uko namwe mwese mwavuze cyamaze gucengera kitaracengeye ntabwo bakagombye kuba bata energy zingana gutyo uko bwije uko bukeye nta kindi kivugwa ni RNC ariko yaba bari abantu bagira ubwenge bakarebye bakavuga ati se RNC ibyo tunenga kuko nibyo ese ibyo tunenga hari uburyo twabikosora ikibazo rero gihari ni kimwe nuko nyine mu Rwanda nta rwego ruhari ni nayo mpamvu leta y'u Rwanda y'ubu ngubu njye ngira ubwoba cyane yuko u Rwanda rwa nyuma ya Kagame rushobora kuzamera nka Somalia ya Mohamed Siad Barre ubwo yavagaho igihugu kigahita kijya mu muyonga kubera ko mu by'ukuri nta nzego yari yarubatse hahise haba akavuyo ishyano ryose kandi ibimenyetso bigaragaza ko akavuyo gashobora kuba kaba biragaragara iyo ugenda wumva n'abanyarwanda bari n'imbere mu gihugu uburyo bajya banyuzamo gutyo bakagaragaza uburakari bwabo abenshi nyine birumvikana hari abahita bacishwa mu ryoya ariko aribona abagerageza kuvuga akaba ari ku mutima iyo tubona abantu bafunze nk'aba Aimable Karasira si uko ari abantu badafite ubwenge ni abantu bafite ubwenge bashishoza bakomeje kwihangana igihe kirekire ariko hari aho bigira umuntu akavuga ati ibintu birarenze si we wenyine kandi hari n'abandi benshi murabona bariya abaturage bo muri Banyahe uburyo bakomeje guhagarara ku burenganzira bwabo n'ubwo bwose leta yakoresheje imbaraga nyine ifite kugira ngo bacishikeshe ariko ubona ko ari ibintu byagoranye hari n'abandi benshi leta rero nk'aho yashyize mu gaciro ngo irebe ibyo abanyarwanda bayinengayo ikomeje nyine icyo gitekerezo cyayo gihabanye cyane n'igitekerezo cya RNC igitekerezo cyo kuvuga ngo agahugu ni akacu twarakitoreye tugomba kugakoramo ibyo dushaka byose tugomba kwinjiza mu Rwanda uwo dushaka tukarusohoramo uwo dushaka tugomba guha uburenganzira bwo kubaho uwo dushaka tukica uwo dushaka nguko uko bimeze muri kiriya gihugu rero burya baravuga ngo nta uzatura nk'umusozi harya bavuga ngo iki ni Huye ngira ngo nuko bavuga iyo migani nanjye ntangiye kuyibagirwa kujya mumbabarira
uko biri kose yego
uko biri kose rero Perezida Kagame ibyo yakora byose nawe yagombye no mu myaka agezemo yagombye gutekereza akavuga atari ku ndarwana n'iki niba ntarategetse narasibye ubu myaka ngezeho niyari yo gutuma nkora ibintu byose byazamfasha gusaza neza no kugira ngo urubyaro rwanjye ruzagire ejo heza hatekanye ariko we kubera ko nyine kuva na kera kose nta kindi azi usibye kwica ni umuntu udashobora kwihanganira umuntu n'umwe wamuganza mu bitekerezo ni umuntu wumva ko gutsinda konyine kubaho ari ukwikiza uwo mutavuga rumwe icyo rero akaba ari cyo kibazo gikomeye cy'u Rwanda nicyo kibazo u Rwanda rufite niba ibyemezo byose agenda afata harimo na biriya byo kohereza ingabo mu bihugu hirya no hino ngira ngo mwese murabizi ko nta na rimwe twari twumva wenda icyo gitekerezo cyangwa umushinga wo kuvuga ngo twohereje ingabo muri Centrafrika tuzohereje muri Mozambique nk'uko bivugwa ngo binyuzwe mu nteko ishinga amategeko binyuzwe muri sena byemezwe yasobanurwa n'impamvu izo ngabo zigiyeyo naho bije yo kuzitunga izaturuka ibyo byose izo nzego zose arazikandagira akavuga ati njye ndategetse muhaguruke mugende ngiki kibazo gihari rero ngiki kibazo cyatumye na RNC ivuka kubera ko nk'uko mwabivuze RNC n'igitekerezo kandi icyo gitekerezo n'igitekerezo cyo kurwanya mwene iyo myumvire nk'iyo ngiyo yo gushaka gufata igihugu nk'akarima kawe bwite ugategeka abaturage mu huje ubwenegihugu nk'aho ari inyamaswa zo mu ishyamba ibyo nibyo RNC yanga kuba ibyanga rero akaba ari byo bo babona nk'iterabwoba ariko mu by'ukuri nk'uko umwe mu bayobozi barenze yigeze kubivuga ntabwo ari iterabwoba ahubwo ni ibitekerezo bibateye ubwoba kuko bibaganza ndumva ari aho ngaho nagereza bwana Serge wenda mwakomeza
urakoze cyane comrade turakomezanya rwose ube hafi ibitekerezo byawe byiza bize gukomeza gutanga muri kino kiganiro reka tujye ku nkuru yacu ya kabiri inkuru yacu ya kabiri iribanda kuri deployment y'abasirikare ba RDF batangiye koherezwa mu gihugu cya Mozambique iyi nkuru nk'uko mubizi nakomeje kubabwira update zo twagiye tubona mu by'umwihariko birababwiye ko leta y'u Rwanda itarava ku izima kuko nababwiye ko umuvugizi wa RDF Ronald Rwivanga yari yabitangarije The Bloomberg de hano muri leta zimwe za Amerika icyamakuru cyabo avuga yuko ibiganiro bikomeje hagati y'u Rwanda na Mozambique kuko byatangajwe n'ibinyamakuru byinshi mpuzamahanga ndetse n'iby'u Rwanda bashimangiye ko nyine abasirikare igihumbi bagomba koherezwa abasirikare igihumbi bavanze n'abapolisi bagomba koherezwa muri Mozambique. Uyu muvugizi wa RDF yongeye gutangaza ko ngo RDF yatangiye koreza abasirikare bayo nyine kandi bagombye kuba bagezeyo bose ejo kuwa gatandatu. Iyi nkuru rero urebye ntabwo njye nshaka kwibanda gusa ku bikorwa byakozwe n'u Rwanda cyangwa na RDF uyu munsi, ahubwo ndagira ngo turebe no mu yindi miryango itandukanye ku ruhande rwa SADC, ku ruhande rwa European Union. Reka mere wenda kuri European Union, ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburaya muri Afurika yahaye uruhushya cyangwa yavuze ko nyine bahaye green light uriya muryango ngo gukiraho ubu itsinda rya gisirikare rigomba kujya muri Mozambique kugira ngo bafashe gutoza ingabo zabo z'abanyaburaya cyangwa zijye gufasha ingabo za Mozambique kurwanya abayoboke ba jihad mu majyaruguru ya kiriya gihugu cya Mozambique. Urumva ni European Union kandi bakaba bategerejwe guhura mu nama y'abaminisitiri izaba baravuga ahangaha ngo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu muryango w'2027 bagomba guhura mu nama iziga kuri kino kibazo cya Mozambique izaterana ku wa 12 Nyakanga. Urumva rero uyu munsi hari uyu munsi tariki ya 9 12 Nyakanga rero byagombye kuzaba ari kuwa mbere abaminisitiri 27 bo muri European Union bubanye n'amahanga bakaba baziga nabo kuri kino kibazo cya Mozambique ku buryo bagomba gufasha Mozambique kugarura amahoro wo kurwanya iriya mutwe ngo wa jihadist cyangwa wa kiyisilamu. Aho ni ku ruhande rwa European Union. Ku rundi ruhande nanone bakomeza bavuga turacyari mu Buraya, bavuga ko ambasaderi w'uyu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburaya yavuze ko kandi hari ibindi bihugu birimo igihugu cy'Ubufaransa, Ubutaliyani, Espanye biteganyije ko bizatanga abakozi ku bijyanye n'ubutumwa bwa gisirikare nyine bagomba kujya gutoza ziriya ngabo. Urumva si u Rwanda rwonyine na European Union nayo iri demarite, tutibagiwe n'igihugu cya Portugal nacyo cyakoronije Mozambique. Ku ruhande rwa SADC, SADC nayo nk'uko yabikoze mu nama yayo ubushize hashize nk'ibyumweru birenga 2 niba nibuka, ikaba yatoye itegeko rishyiraho brigade igizwe n'abasirikare n'abapolisi bagera kuri 300 ku ibaruwa yandikiye Secretary General wa Nations Unies Antonio Guterres yagiye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7. Iyo baruwa irabwira Antonio Guterres uyu muryango ugiye kohereza nyine ingabo mu majyaruguru y'igihugu cya Mozambique, ariko bakaba bamusaba yuko agomba gusobanurira ibindi bihugu biri mu kanama kamoro ku isi impamvu y'imisiyo igiye kuba. Ibaruwa yabo rero, by the way, ibaruwa umuntu wayirikinze bwa mbere kuri Twitter yari Budome Nduhungirehe yishongora avuga ati nyuma yaho u Rwanda rugaragaje ko rugiye kohereza abasirikare, yaramaze gushyira ibaruwa yereta u Rwanda ahita ashyira ya SADC yasobanuraga nyine ibyo babwira Antonio Guterres na UN n'akanama agomba gusobanura akanama kamaro ku isi ibisabwa ko bo basaba bije, hari bije basaba y'ibigomba kugenda kuri abo basirikare n'abo bapolisi n'ibiki byose, ndetse banasobanura ko manda yabo izamara amezi 3 kandi ishobora kongerwa. Muri iyo baruwa bashimangira yuko bazatajya kohereza abo basirikare n'abo bapolisi cyangwa na staff babo kuva ku tariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Bakavuga komisiyo yabo ari amezi 3 ariko ishobora kuzongerwa. Urumva rero uriya mwambasaderi yatangiye gusa nk'upulse mo Kenya ne SADC amaze kugaragaza ko abanyarwanda ari abantu nyine bihuta cyangwa bakorana ubushake, nyuma yaje gusanga wenda ko arimo gukora skandali muri diplomasi ahita siba iyo Twitter nta hantu mwayibona, ariko ku bantu b'inkwakuzi nyine bari bamaze kuyifata, nanjye ndayifite ndaza kureba uburyo nyishyiraho. So urabona rero ko ni ikibazo gihari kandi kirimo kuvugwa, nubwo Leta y'u Rwanda yihutiye kohereza abasirikare babo ariko SADC nayo ifite iyo gahunda kandi izakorwa kuva tariki ya 15 kandi baramenyesha Loni uko bigomba kugenda urumva ko ibintu byabo bica muri protokole z'umuryango w'abibumbye bizwi atari nk'ibindi bikorwa mu ibanga bya Leta y'u Rwanda ukabyuka uvuga uti bigenze bite. So ni ikibazo rero abantu benshi bakomeje kwibazaho, aho tuvuga tuti abana b'abanyarwanda babaye ibicuruzwa kandi rekaba bicuruzwa kuko kubagumisha mu Rwanda n'ubu ntabwo afite icyo baho. Nari nabibabwiye mu kimwe gishize mbabwira nti Brigadier General harya ni Brigadier General uriya Kagame yari koronera mugira ejo bundi Brigadier General yanamuhaye ririya grade nyuma mu bandi ndakeka yitwa Muhizi Pascal n'abandi bamwe barangije ejo bundi bari barangije hari inyakinama bamwe abantu barandikaga ataye magrade barimo kugenda babazamura na yayo. Misiyo ya mbere rero bagiye kujyamo ni iyi ngiyi, bari muri Mozambique babizi bakaba baduha amakuru ko bamubonye hariya, kandi rero nazamubonye izo kubura umuvandimwe Kasiye na Muhanga bifite n'ukuri, ariko ku makuru arimo kuva muri Mozambique no kubashimangira yuko Brigadier General Muhizi amaze iminsi muri Mozambique bamucira igera kuri komunate z'abanyarwanda zihari. Rero bakaba bavuga yuko no kugira ngo Kagame amwibagire kumuzamura mu igrade cyangwa yamwibagiwe ariyo yari yibereye. Ngaya makuru rero radita ukirimo kubona. Ikindi nanone kuri iyi nkuru kuno bagiye babyandika cyangwa babivuga nuko abanyarwanda bemeye bati noneho turi ibicuruzwa, kuba nta rwego na rumwe bicamo Kagame agafata icyemezo nk'iki cyo kujyana abasirikare atabaje sena atabajije inteko, ariko ukabona Sadeke irimo gukora ibintu bice muri protokole zaba iz'umuryango barimo ndetse n'umuryango w'abibumbye. Ibi byanyishije operasiyo Turikuwaze uburyo bavuga ngo igomba guca muri ibi n'ibi n'ibi ikabaza ikajya ahantu hose bakayemera mbere yuko igera no mu Rwanda, kandi tuzi ko na FPR irwanya. Ariko nimumbwira abasirikare b'abanyarwanda bagenda nta rwego rwabemeje mu gihugu, nta rwego rwabemeje muri East African Community ko niho babarizwa. By the way, East African Community nayo igombye gutora niba koko ibyo bihugu byari bikwiye kudiployinga mu yindi mu wundi muryango. Ariko urabyutse uti amasezerano mfitanye n'iki gihugu ngendagiye ngiye kujyana abasirikare banjye, uburyo mbyumva ntawe nkwiye kubita mu burenganzira. Anyway, ndumviye uditumvikana wenda kwigaruka mu kanya. Reka mpere kuri Ali Abdul Karim. Ali, inkuru ni inkuru abantu barimo kwibaza mu gihe Sadek ivuga iti ndacyaca mu bintu birebana na protokole yo kwemeza deployment yabo mu muryango wa Sadek. Ubandikeroni bayisobanura ibikwiye gukorwa muri iyi minsi isigaye, banayibwira ibisabwa kugira ngo bajye kubungabunga amahoro. Ingabo z'u Rwanda zo ziravuga ngo zigiye kwitabaro kugarurira amahoro Mozambique, yaba umudepite yaba umusenateri yewe n'abandi bantu bavuga ngo bafite ibyemezo mu Rwanda nabo babyumva mu itangazamakuru bamaze kugenda. Ijambo riryanye kuri iyi ngingo Comrade Ali Abdul Karim.
Serije, urakoze cyane. Nsuhuze Comrade Axel namushimire ibyo twunganiye muri kiriya gitekerezo. Serije, nongeraho wenda ibyo twibagiwe no kubwira abantu bavuga guta abantu baba bavuye muri FPR cyangwa aho bava hose bagana ihuriro n'indangagaciro z'ihuriro. Hari impamvu dufite indangagaciro zo koroherana, zo kubabarirana, zo kwihanganira na zo gukora ibyo bintu byose. Nitutazigira izo ndangagaciro, ni zimwe muri tools cyangwa ni bimwe mu bidushoboresha binaduha icyizere yuko nituzikurikiza tuzagera kuri bwa bumwe natangiye mbifuriza, kandi biri mu bituranga nk'ihuriro nyarwanda. So bwana Serge, ibi ni ibintu biri interesting, ariko bigaragaza impamvu navuze twahagurutse, ya mpamvu ya cya gitekerezo kitwa cyabaye ihuriro nyarwanda. Serge, tugomba gutekereza nk'abantu nyine b'iki gihe b'ikijyambere, tukaba patriotic. Bari abasirikare b'u Rwanda ni abana b'abanyarwanda, ni barumuna b'abantu, ni bakuru b'abantu, bamwe ni barumuna b'abandi banafunze, bambuye amazu, basenyeye, bagize ibiki, bishe, bagize ibiki, bariya ni abana b'abanyarwanda. Serije, tugomba kubatandukanya na Kagame. Ibi bintu tugatangira kujya dutandukanya inkozi z'ibibi cyangwa igituma abantu bakora ibintu bibi n'abantu barimo kubikoreshwa kuko bo bagiye muri biriya ariko n'ubu barimo gukoreshwa tukareba ukuntu twatangira kubitandukanya kugira ngo dushobore kubabwira tutiyo bagutumye ngo genda kwica umuntu nk'umwica ubwo ntibishoboka umuburire cyangwa nawe uhunge ariko kugira ngo noneho tunabahe n'icyo cyizere kumva yuko tudahanganye atari bo duhanganye nabo twe duhanganye na Kagame na system ye mbi cyangwa iba hari system ihari twebwe turashaka gushyiraho muri ziriya ntego zacu system yindi nshya ubundi iyindi mikorere mishya iyindi mitekerereze mishya ariko tuzakoresha abanyarwanda tuzabigisha tubahugure tubagire ibiki ndashaka ngo bino bintu byabaye turebe ukuntu tugenda tubihuza n'ibyo tubwiganira ikiganiro cyacu kibe connected kuko tuvuye kuvuga wabibaje neza uti abantu bamwe baravuga ngo urimo muzana abantu ba FPR ngo kandi mwakabaye mubarwanya mugira ibiki no bariya abasirikare n'abana b'u Rwanda kandi Kagame navaho na leta ikavaho bagashyiramo system nziza bariya n'abantu bari trained ku mafaranga y'abanyarwanda babaye trained ku mfashanyo amahanga yahaye u Rwanda kandi tuzi ko benshi bari fully trained nuko iyo training yabo bahubwo bayidivitinga kubera system mbi kubera umuyobozi mubi
n'abasirikare b'umwuga bari professional
bagahinduka aho kugira ngo babe professional bagahinduka ab'umuntu kuko iyo bari kuba bari professional bakabaye banga ariko ikibazo n'ubuyobozi bwabo hejuru bagomba kumvira Kagame ubanza wumva ibyo babavuga so Serge amaze kuvuga ibyo rero tugomba kumenya ko bari abasirikare ari abacu kandi umunsi wajya nabo bagomba kuba pati ya resistance navuze Jefferson yavuze ati mu gihe akarengane kahindutse amategeko ni inshingano za buri munyarwanda yaba umusirikare yaba umusiviri yaba umuganga buri munyarwanda wese guhaguruka akabirwanya akarwanya ko karengane so iyo sisimu yabishyizeho agomba guhaguruka akayirwanya tubyumvikaneho ibyo rero neza so abasirikare b'u Rwanda bari professional bafite ubushobozi kandi bafite n'ububasha bwo kuba bafasha abandi aho bitandukaniye ni hehe rero Serge ukoze neza kuba wazanye bino bintu kandi Serge ndazaka mpabanyarwanda mbahe example ya bino bintu Serge mu bihumbi mu gihumbi kimwe magana urwanda mirongo irindwi n'umunani ba Tanzania bafashije abasirikare b'u Rwanda abanyayuganda bari barahunze barimo Obote abo bitaga abasirikare b'Obote barimo abayo Yoweri Fronasa barimo n'abandi n'utundi duke kuza kuvanaho Idi Amin umunyagitugu Idi Amin bahageze nko bagasubira inyuma baratinda abaganda barabanga barabirukana babirukanye nabi cyane kandi baza mbere babitaga abakombozi liberatazi ariko bagiye kugenda babintubye babanze batabashaka bavuga ngo nabajura n'ibiki byose hagwa umwaka washize Serge wari muri Congo byabaye ku banyarwanda babakira banagenda byose urabizi ukuntu amasaha babahaye ngo bagende nuko abakongomani bishimye bagenda uko bishimye bavanaho mu butu byaruswe n'uko bishimye barimo kubirukana iyo uvanye umusirikare ukamufata ukamutwara ahantu bitanyuzemo ngo watunganyije inzego zaba izawe zo mu gihugu zaba izabiriya bihugu bakamenya ngo bano bantu baraje hari mission baziyeho baramara igihe kingana gitya basubireyo niba birenza wongere mu bitunganye ariko habeho hari ikintu kibwaki bano n'abasirikare b'abanyamahanga ntabwo ari abasirikare ba perezida w'u Rwanda cyangwa ba perezida wa Mozambique hagomba kubaho uburyo bw'imikoranire iyo butabayeho abantu babaye ba masanare babaye abacanshuro birafiye n'abacanshuro rero abaturage barabanga Serge rero Sadak sadak urabona iyo n'umuryango bufite na protocole bandikiranye ariko yagiye muri roni mu kagakiko kamahoro kashi donoro ni kandi kubaho ni isi yose iti turashaka gusaba yuko abantu bagenda batya ibaha terms of reference igihe n'ibiki byose bariya niba byemera bashobore kujya nibajyayo serije bazaba ari protected na UN nibyo turukwazi wavuze ubona u Rwanda rwashatse kubeshya ngo gushyira abafaransa ngo bakoze bari ubwigize uruhare muri genocide bakoze ibyo bagize iki ubanza warazanye Professor Charles Kambanda ukabikubwira ntushobora kubarega kuko bari kuri mission ya UN bari bahawe uruhushya na UN bari bagiye gutabara bari basirikare b'u Rwanda ntangiye mvuga ngo ni professionals iyo byari kunyura mu buryo bwiza bari kugenda neza ubu ngubu n'abacyanshuro nibagira icyo baba cyangwa bakagira uzabarega muri Mozambique bazafatwa nk'aho bakoze ibyaha kandi batemerewe ubwo bwenge bukereho bwa Kagame Serge abanyarwanda bumve ko system mbi abagira ababigo abagirira mu ingorane ari abanyarwanda ariko none n'igihugu bwacu ikantura ku kindi kintu Serge tumaze iminsi tuvuga ko twataye ibara mu karere umunyarwanda wese umuntu ashangwa bwihakane abari abahutu bihakana iyo bamubaje ngo wowe uri umunyarwanda bamwe batinya kuvuga ko bari kumubaza ngo uri bwoko ki kuko navuga ngo uri umuntu bari igikurikiro bambwira ngo uri umugenoside ubu natwe b'abatutsi turatinya kuko ishobora kuvuga ngo nawe uri uwakagame uri umwicanyi uri DMI kintu ni ikintu abanyarwanda bagomba gutekereza bakareba impamvu cya gitekerezo twatangiriyeho kitwiho abanyarwanda cyaziye ni ukugira ngo mbere na mbere umunyarwanda ahaguruke ashobore kuvuga ati iki ni kibi ntabwo ndi pati yacyo kandi agaragaze ariko arimo kukirwanya muri proses iyo ngiyo mu gukora ibyo ngibyo araba yerekana ko ikibazo atari u Rwanda n'abanyarwanda ikibazo ari agatsiko kari Kagame n'abantu bakiba muri ruhande n'abana b'abanyarwanda b'abasirikare nibagerayo bakabyanga bakaba batoroka hagira abo bakira bavuga bati badutwaye mu bintu binyuranyije n'amategeko yaba n'imyumvikirane na treaties za Roni badushyira mu bintu by'ubucyanshuro ntabwo dushaka gukora bino bintu ariko nibatabikora batyo ingaruka zizaza zizabazira kandi Kagame bazaba yigaramiye so Serge mbere na mbere abanyarwanda banyuze mu buryo bwiza bakaba babikora neza kandi buri muntu wese buri munyarwanda wese yakabigizemo ishema no kugira ngo u Rwanda rwo rufashisha abandi ariko ntabwo babikora icyo ni icya mbere ariko icya kabiri abari abana batwayeyo babatwaye bari ku risiki yo kuzitwa inkozi z'ibibi bashobora kuregwa ibintu byose ibyo aribyo byose n'ibiki byose ubanza rero ibyo bashaka kurega abari Central Africa n'ibiki byose n'abandi ubanza urabonye abari hariya bagiye
Afrika
Central Africa ubanza urabonye abo bashatse kurega icyo bakoze barabwiye ngo basubire iwabo gusa ubanza ari abarundi n'abanyarwanda bavuga ngo hari abo bagize kuko bari mu mission ya Roni bari protected na Roni Sadaka rero iyo yabisabye u Rwanda rwo ntabwo yabisabye muri bya bintu byo gushaka kwerekana yuko ari abibone ariko banapruvingira isi n'abandi bantu bafite ubwenge inzego system ntayihari ari umutwe umwe gusa utuma abantu basara kandi ubundi ibintu byagakozwe binyuze muri framework nziza mu bintu byatekerejweho byagize oversight ya parlement sena abanyarwanda bose bakaba buying into bagenda bakagenda bafite support bahagira n'icyo baba bakaba bafite niyo protection ya UN ariko n'ubu bafite na protection y'ibihugu wenda nko kuvuze East African Community nko kuvuze African Union bari muri iyo framework ibintu by'abantu gukora ibintu kubera umutwe umwe umuntu yarose akavuga ati reka nkore iki serije ingaruka zabyo ni mbi cyane kandi ikibazo nuko zirengerwa n'abanyarwanda so iyi mission reka tuyirindire tuyirebe izaba gatogo wumve bamwe bazaba bafite urushya rwa Roni rw'abana ba European Union nabo urumva batangiye kujya muri process European Union kugira ngo nibajya kubatuma abatume bafite urwo rushya rwa European Union of course bazasaba n'urwa Roni hanyuma nibirangiza hagenda abandi badafite uruhushya urwo arirwo rwose ubwo rero niho bazagaragariza abantu tuvuga ngo bafite ubwenge n'abadafite ubwenge babahubutsi babibone urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali ndagira ngo wenda ngaruke kuri Comrade Epimaki ku banyarwanda bumva yuko kwihuta ari igikorwa cy'ubutabazi nyine bavumva yuko n'ubundi byanatinze baba badagomba kurebera aho abantu bapfa cyangwa bamenerwa amaraso ku banyarwanda bo rwose bavuga bati twaranatinze tuba twaragiye kera hashize ariko kanibaza uti abandi kuba batinda muri process nuko badakunda ikiremwa muntu nuko batazi ko bareba abaturage bo muri Mozambique y'amajyaruguru barimo kugirirwa nabi muri Cabo Delgado batarimo kwicwa ariko ikibazo rero nuko ibaza ngo kwihuta ku Rwanda niko njye mbabona ntacyo ruhate kandi bigakorwa nta wundi munyarwanda ubizi bikaba bintu biri kuri Kagame n'abandi bantu bakeho mu gatsiko baba bafite dire zabo gusa
u Rwanda rwohereje muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado itsinda ry'abasirikare n'abapolisi bose babarirwa mu gihumbi mu bikorwa byo kurwanya imitwe y'iterabwoba ku ikubitiro ku munsi wa mbere wo ku ya gatanu abasirikare 156 bo mu ngabo z'u Rwanda ndetse n'abapolisi 40 bose bafashe indege ya Rwanda yaberekeza muri Mozambique nyuma yo guhabwa n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Mbaraka Muganga ari kumwe n'umuyobozi mukuru ungirije muri polisi y'igihugu DCG Felix Namuhoranye babaha impanuro inyuma yaho u Rwanda rusabwe ubufasha na Leta ya Mozambique mu rwego rwo kurwanya imitwe y'iterabwoba ikorera muri iki gihugu izi ngabo z'u Rwanda zizakorana n'ingabo za Mozambique ndetse n'ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC mu kubungabunga umutekano mu bice byatoranijwe aho muri Mozambique izi ngabo z'u Rwanda zizatanga ubufasha kuri Leta ya Mozambique haba mu bikorwa by'intambara no kubungabunga umutekano ndetse no gukora amavugurura mu birebana no kubungabunga umutekano ikindi gikorwa kiri mu rwego rw'ubufatanye hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Mozambique nyuma y'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi mu mwaka 2018 bishimangirwa n'umuhate u Rwanda rufite mu kurinda abasivile mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka Perezida wa Mozambique Philippe Nyusi yagiriye uruzinduko mu Rwanda agirana ibiganiro na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ibiganiro byibanze ku bufatanye mu kurwanya iterabwoba mu mwaka 2016 na 2018 ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu byerekeranye na politiki imiyoborere
radita huka ngaye nguko rero Leta y'u Rwanda yo iravuga iti ndagendera ku masezerano y'ubufatanye nagiranye n'iki gihugu muri Repubulika ya Central Africa nasinyanye amasezerano n'iki gihugu n'ahandi ariho hose Leta y'u Rwanda ni kuba yumva kandi bumva kuba ari proud nk'abanyarwanda kumva ko batarebera ahantu hari intambara ahantu hari kumeneka amaraso Comrade Epimaki ntawanze ko ingabo z'u Rwanda zijyayo nk'uko ari yabivugaga ariko bice muri protokole zizwi abadepite bamenyeshwe aho abana b'abanyarwanda bagiye kujya sinimenye uko bagiye kwitwara banamenye bati abazagwayo kuri uru rugamba imiryango yabo izahabwa iki abanyarwanda heho bicuruzwa bamenera amaraso buri gasozi kose kandi inyungu zikajya mu mfuka w'akaga n'abandi bacancuro ikindi kintu cyumvikana nkanye ndibaza ni abapfakazi impfubyi abasirikare bazagwa hariya bazasiga zizitabwaho zite mu gihe tuzi neza yuko n'abari mu gihugu batitabwaho hano ni nko kureclaiminga uburenganzira bw'abasirikare kugira ngo nabo bagire ijambo turabizi neza bagiye mu butumwa bw'amahoro hari amafaranga bagenerwa imiryango yabo igomba kwitabwaho ariko mu Rwanda urabona ko aba ni abasirikare ba Kagame ni ibicuruzwa bya Kagame acuruza uko ashatse atitaye ku ngaruka z'abagiye gutakaza ubuzima hariya ijambo ryanjye bwa Epimaki namushobora
urakoze bwana Serge mbere yuko nkomoza kuri icyo kibazo uvuze cy'uburenganzira bw'abasirikare cyangwa uburenganzira bw'abanyarwanda ku bana b'u Rwanda abo basirikare bahindutse ibicuruzwa nagira ngo mbanze mbishyire muri context izi ntambara zimeze zite wenda abenshi bashobora kwibaza bati ni gute abo bayisilamu bagira bacyo ukabona bikubise muri Mozambique ubu iyo tubishyize muri geopolitique hari ibintu bibiri hari ubukungu ku isi hakaba na politike na diplomasi hari amakampani hari ibigo bicuruza intwaro bigomba kugira inyungu bigomba kwegisperimenta intwaro zazo donc biba bifite intere ko haba intambara aha hari ho hose ahantu hagenywe intambara zikaba ni nayo mpamvu ubona ukajya kubona muri Afurika intambara ziri muri Mali muri Libya Central Africa muri Nigeri mu gice cya Cameroon hafi muri Nigeria hakaba Congo Kinshasa hakaba Central Africa hakaba muri Ethiopia muri Tigray none haje no muri Mozambique muri SADC aho hose waje kuki aho hose hari intambara ebye nuko ibi abashaka gucuruza intwaro baba babigenye bagashakisha impamvu yose yatuma haba intambara n'ibihugu nyabyo ubwabyo bikabyemera noneho banyiri ibihugu ibihugu bikomeye nabyo ntago bibyanga kubera ko bizamura ubukungu bwabyo mu rwego rwo gucuruza intwaro ni nayo mpamvu rero usanga bagira batya ukabona muri Afghanistan habaye intambara bakagenda bakagumayo bagatampuriza nk'uko abangaba bagiye kuvuga ngo bajye muri Mozambique ukabona muri Afghanistan bavuyeyo abatalibani bakongera bagafata igihugu wabibonye urayibona Serge uko birimo kugenda ibi byose Serge wo politique yuko
ariko badwe wibuke ko president wacu hano Joe Biden mu gihe avuga ati ngiye gukata ingabo zanyuma zigiye kuza abajihadiste nabo baravuga bati tugiye kwiruganiza natwe ugasanga izo ntambara ntabwo zirangira bitewe nuko harimo umukino wa politike
exacto murabyumva izi ntambara abanyamerika n'ibi bihugu byose by'ibihangange bashatse ko zirangira zarangira ni imikino baba bari mu gucuruza intwaro zabo bari mu ubukungu bwabo barimo kubudevelopa mu gihe abandi turimo kujyana mu gihe muri Afurika turi mu bindi bidafite agaciro turimo kwica abana b'igihugu bamwe bacuruza intuzi ariko rero tugarutse uko u Rwanda rurimo kwishora abandi barabinyuza mu miryango mpuzamahanga bakavuga bati turanyuza muri SADC abandi bari mu muryango umwe bw'iburayi bati biragenda gucya na gucya u Rwanda rugo rurishoye ni gute SADC ifite South Africa ifite Tanzania ifite bira bihugu byose bifite amafaranga birimo kugenda bakabaza muri Nations Unies bati muduha amafaranga yo kujyanayo mu gihe u Rwanda rwo ruri mu gushora budget abana b'u Rwanda barimo kwicwa n'inzara bo bakikorera intwaro ziriya ntwaro zose bajyana ntago ari Mozambique izibaha nibo bazijyana bo bazafagitira Mozambique par après ibyo urabyumva bwana Serge ari ibiryo ari imbunda ari amamodoka abasirikari b'u Rwanda bazagendamo n'u Rwanda rubatanga ariko fagitiri izahabwa Mozambique bo baravuga bati reka tugende twihute ugana Serge sinzi niba wibuka uko Macron yagiye gupfukamira Kagame n'ibiki byose ndibuka ko twakoze commentaire tuvuga ko bimwe mu mpamvu ubufaransa burimo gupfukamira u Rwanda barimo ku nange ngo ubufaransa Macron kubera ko nabona byitwa ubufaransa bwose harimo n'iriya dosiye yo muri Mozambique kubera ko harimo iriya petroli ya totali hari miliyari zirenga 200 z'amayero ziri anje abafaransa badashaka gutakaza za petroli none rero kubera ko bafite igikoresho igitiyo ingorofani yo kuvuga batereka twohereze bari abamerisoneri amafaranga buriya n'abafaransa bagiye kuyatanga u Rwanda amafaranga yose bagende bayabahe ariko bazarenga bayishyuze Mozambique niyo mpamvu nta burenganzira bashaka barabizi babo baravuze bati nta kindi gihugu gitegetswe nabi gifite ubudigitateri ushobora gukoresha abaturage uko ashaka uretse u Rwanda ntabwo nta kindi gihugu gishobora kubikora uretse u Rwanda rwonyine donko ni nk'uko wabona ikintu washora nicyo kintu cyonyine ushobora gukoresha mabi nicyo gihugu cyonyine ushobora gukoresha mabi muri kariya karere bigakunda niyo mpamvu Macron rero yabyemeye akavuga ati reka tukoreshe u Rwanda ni rwo rufite umuperezida abaturage badashobora kugira icyo babaza niyo babaje itabacu mutwe niyo babaje nta kibazo dongo ntago ari kubibaza Burundi ntago ari kubibaza Kongo ntago ari kubibaza ikindi gihugu cyarico cyose urwanda rwo ruri avantier mugiye abandi bakiri mu kunyura higa no hino bavuga dukeneye budget tugize gutya urwanda rwo rwahise rugenda ako kamwanya kujya kwicisha abana b'igihugu ku mpamvu batazi ku kintu bitazungukira u Rwanda ahubwo bizungukira Kagame amafaranga yose azaza ari araya Kagame ntago azaza araya abanyarwanda wigeze unakomoza uvuga uti abagiye gutabara babona amafaranga babona ngaho se bwana Serge niba bari abo muri nations ni ko twese twari tubiza abajyaga muri za Haiti abajyaga muri za Sudani babemerera amafaranga angahe ariko nta na 30% babona andi yose ahitajya mu mufuka wa Kagame na FPR donko ntago bari abagiye mu ntambara y'igihugu bagiye mu ntambara ya Kagame bwite yizima rya Kagame n'amasezerano yo bwite n'uzana na makuru ariko ntago bagiye gucungura igihugu nta ibyo ntawo bizandikwa mu rwego rw'igihugu rw'uko rwakoze igikorwa iki niki ahubwo ni Kagame ubwe ubyiyanditseho nabo bana b'abanyarwanda giye kwicisha aho ngaho ibyo rero nibyo navugaga nti tugomba kubishyira daro context ya geopolitique izi ntambara zirimo kubera iki zirimo kubera kugira ngo barusheho gushegesha Afrika barusheho kuyishyira muri izo ntambara asigaye abandi bayore ubukungu bwa Afrika nk'uko babushaka kubera ko Afrika yabyaye ibigwari bemera izi ntambara bakazishoramo bakazikora nk'uko Kagame bazemeye gutya nk'uko perezida wa Mozambique aho kugira ngo akurikize amabwiriza ya SADC arimo we yavuze ati oya nifitiye amasezerano na Kagame ese yaza we kuba umunyabwenge ntabwo yakumva kuki Kagame afite izo interest ariko rero najya ngo nibuce ko Kagame ntabwo ari ubukungu bw'ubwonyina akurikiye ahubwo ari muri ya gahunda ya ntuza ya Kabarebe muri Mozambique niho abanyarwanda bashoboye kugenda bariyetaburita bakora baracuruza birakunda nibo Kabarebe yahigiraga cyagiye atabobana tugomba kubabuza kwiga ubu rero barakenyera bakomeza abacuruzi b'abanyarwanda bari muri Mozambique uko yohereje abasirikari igihumbi bemewe nikazohereza n'abandi basirikari b'abasivili bambaye igisivili b'abasirikari bo kujya kubahungeta bo kujya kubiri kunyuma kubica abatemeye kujya gusinya muri za ambasade tukajya dusanga imirambo yabo muri mu nyanja y'Abahinde tukajya kumva tukumvakana k'abamunize bamuteruye nk'uko banyereje mu kanseri nta muhanga tukaba tutazi na nungu bahaherereje nibyo bigiye kuba ku banyarwanda ariko rero mbere y'uko ndagize ibyo barabyumva turabivuga ni ibibazo bikomeye cyane ku banyarwanda bahari ariko batekereze iyi si tuzayihunga kugira ngo tuzajya duhungira mu gihugu ahangaha Kagame aho dusangiye ahatwicire duhungire mu handi twongere ahatwicire duhungire muri Malawi buke bavuga ko bagiye kudusubiza mu nkambi tujye muri Mozambique abarahageze tujye muri South Africa isi yabaye ntoya tugomba gusubira mu gihugu cyacu tugomba kwirwanaho nk'abagabo ibyo kuvuga ngo tuzajya duhunga dusanze ahubwo nidushyire hamwe hano hari ihuriro nyarwanda rifite ubushake bugaragara kandi rifite gahunda igaragara rifite n'intego zigaragara buri wese turabisobanura uko bishobotse abantu umunyarwanda uwo ari wese ko dushaka kubanaho kari agatsiko tugashyiraho ubuyobozi bubereye abanyarwanda bose uko bakabaye tukimakaza ubumwe amahoro n'ubwisanzure nibadutere inkunga tuvaneho buriya buyobozi naho kuzajya duhungaho Kagame dusanze tugahungaho Kagame dusanze ntatazadusanga no muri Nicaragua azadusangayo Bwana Serge nibwo butumwa mpaye abanyarwanda sirito abari muri Mozambique nibahaguruke bakenyere badushake tujya kubanaho kari agatsiko aho kugira ngo kazabamarire muri Mozambique urakoze
urakoze cyane epimake urakoze cyane epimake kuri iyo komantere navuze bamwe barimo kwandika banabaza bati nizihe ngaruka mukeka ku mpunzi z'abanyarwanda muri Mozambique ubaye nk'ubikomozaho ikindi nanone ku banyandike bati mutekereza iki kuri imyitwarire ya Kagame ahubwo ngiye mpita ninibuka Kagame murabyibuka ejo bundi yivanga mu ntambara yo muri Ethiopia mu karere ka Tigray avuga ati umuryango w'abibumbye wari ukwiye gukora intervention abandi bati uhinduye utse kandi umuryango w'abibumbye kandi wari umaze iminsi uvuga ati twebwe abanyafurika African Union dukwiye kwishakira solution y'ibibazo byacu none urasimbutse uti uhamagara Conseil de Securite n'umuryango w'abibumbye ukora intervention muri Ethiopia muri ya ntambara ya Tigray nanone hari inkuru yanditswe abenshi bashaka kubona atarayibonye aho nyine bavuga ngo bagereranya Kagame nyine nka Mpereri bati umwami w'abami Paul Kagame imbeba yiganye intare inkuru yanditswe n'umwamikazi wa Sheba ibintu nk'ibyo aho abanyetiyopiya nyine bifatiye kaga ku gahanga cyangwa iyo nkuru ku batarayibonye naza kuyibashiringa bareba nyine kugereranya Kagame imbeba yiganye intare ni ibingibi rero Kagame ahinduka buri munota ku mwanya umwe n'umupanafarganisme ku rundi ahindutse imperialiste w'abamatsi ibihugu ahindutse ni umuntu udashaka kumenya imitekerereze ye biterwa n'inyungu ze aho zigana n'aho ziva amaritikire menshi arahari uko bagiye bamwandikamo amaze kubona ko ibibazo by'abanyafurika arashaka ko bikemurwa na Conseil de Securite ubundi ni UN yagombye kubikemura ubundi sinzarebera muri Afurika Afurika ngomba kuzana ko tutabarana ubwacu tukicara gisigare kimwe Comrade Axel iki kibazo cya Mozambique nawe urimo uragikurikirana nagira ngo nguhe umwanya nawe utubwire icyo utekereza kuko havuzwe byinshi kandi icy'ingenzi kiranga ni ukwemera ko abanyarwanda aribo bazagwa muri iyo ntambara intambara yose igiyemo igira ibitambo igira abantu babigwamo ariko se ko nta silence tubona ku munyarwanda kuko turimo kubona Sadeke ishakira abasirikare bayo Comrade Axel
urakoze bwana Serge reka nshimire bagenzi banjye ibisobanuro batanze kandi byiza reka tubanze twibukiranye ibihugu bigize Sadeke bwana Serge hari igihugu cya Angola hari Botswana hari Comore hari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hari Eswatini nayo iri mu bibazo muri ino minsi hari Lesotho hari Madagascar hari Malawi hari Mauritius hari Mozambique hari Namibia hari Seychelles hari South Africa hari Tanzania hari Zambia hakaba na Zimbabwe ibyo bihugu byose Kagame arabirebye asanga ari ntacyo bivuze ari feke nta mbaraga bifite byo kuba byatabara igihugu mugenzi wacyo biri mu muryango umwe wa Sadeke nanibutsa abantu ko ubungubu Mozambique ari nayo iri ku buyobozi bwa Sadeke muri kino gihe ahangaha hakaba harimo n'ikibazo cy'uriya mu perezida mu by'ukuri wa Mozambique ku buryo nahamya yuko yaba yaratse ubufasha bagenzi bo muri Sadeke cyane cyane ko ari nabo bayoboye uyu muryango ubwo bufasha akabubura ahubwo ni amadiru nyine yifitaniye na perezida Kagame hejuru y'ibyitwa ngo kujya gufasha kiriya gihugu kurwanya cyangwa se gutoza ingabo kugira ngo barwanye iyo mitwe yitwaje intwaro hihishemo ubujura bw'umutungo kamere wa kiriya gihugu cya Mozambique ariko hakazamo n'izindi muri abo igihumbi bagiye kujya muri Mozambique abazagaruka n'imbarwa kandi abazasigara misiyo yabo ngira ngo ipima cyayisobanuye ni ukujya guhungeta abanyarwanda muri ya gahunda bimakaje yo guhungeta ubwo nabyo ni ubudasa bw'u Rwanda ni ukujya guhungeta aho abanyarwanda bari aho kugira ngo ubashishikarize ahubwo gukora cyane ngo baze bimvise mu gihugu ahubwo n'uduke bari bafite n'umutekano bari bafite gahunda yari ni ukujya kubabuza akaba ariko ibyo byose bigaterwa n'icyo serivisi cya mbere u Rwanda ruri muri isolation mu karere rurimo urabizi ntabwo imyaka ishize umupaka ufunze n'Ubugande na Tanzania nubwo buriya bitavugwa cyane ariko ntabwo byera ngo de ibibazo by'u Burundi ubungubu nibwo hasa nk'ahatangiye kuvugwa amagambo asa nk'ayo kugenda begerana ariko nabyo nzabibara mbibonye kuko ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ibibazo bifite imizi miremire utapfa kuvuga ngo birakemurwa n'urugendo rumwe gusa rwakozwe na Minisitiri w'Intebe mu Burundi ngo wumve ko ibintu bigiye guhita bijya mu buryo Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubu na kabaye akarima ka Kagame hakora ibyo ashaka rero iyo isolation Rwanda rufite rwumva ko ruzayikemura rujya gushaka kwerekana imbaraga mu bindi bihugu. Nyamara kandi mukamuzi ko muri za discours zabo kenshi bagiye bavuga ngo biyamye ibihugu bishaka ngo kuza kwivanga mu mitegekere y'u Rwanda cyangwa se y'ibindi bihugu byo muri Afurika ngo ibyo ngo ubuhake bwararangiye, ariko ugasanga ukabura izina wakwita igikorwa nka kiriya cyo kugira ngo u Rwanda rugende rujye mu gihugu nka Mozambique ruciye rudasabye n'uburenganzira SADC. Reka tuvuge ko wenda SADC ubwo burenganzira bashobora kuba wenda barabonye binyuze kuri perezida wa Mozambique kuko nibo bayobora SADC muri kino gihe, ariko byaba biteye isoni niba koko Kagame wita ngo umupanafrikaniste atakabanje ngo ahubwo wenda ubwira ibyo bihugu uko ari 16 nkuko tumaze kubivuga ati ntacyo mwakora ngo umufashe umunyamuryango mugenzi wanyu mbere y'uko yihutira kujyanayo ingabo. Igisubizo kirazwi, kujyana ingabo ntago ari ubushake bwo kugira ikibazo cy'umutekano na kimwe akemura. Ibyo ngibyo ababa babitekereza baba bibeshye cyane. Kujyana ingabo ni nk'uko mwabivuze ni muri gahunda y'ubusahuzi. Kiriya gihugu cy'u Rwanda cyabaye isi hari ubusahuzi, ahantu hose hari ibuye ry'agaciro cyumva ko kigomba kugenda kigaterura. Ariko ibi byose rero ingaruka bizagira n'iki bwana Serge? Ingabo zigiye muri buriya buryo iyo zigeze muri buriya bihugu zikunze gukora ibikorwa by'urugomo kubera ko ziba zitari kuri kontrole y'umuryango w'abibumbye ngo zigire amategeko zigenderaho. Ibyo byose bigatera icyasha abanyarwanda ku buryo nyuma y'ubu butegetsi bwa kaga hazakorwa akazi katoroshye cyane ko kuzagira ngo abanyarwanda bongere bagaragaze indi sura mu by'ukuri y'umunyarwanda nyawo ufite ubupfura, umunyarwanda wubaha ikiremwa muntu, umunyarwanda wubaha abaturanyi, umunyarwanda ushaka ubucuti nyabwo atari ubucuti bwihishe inyuma y'ubujura. Ibiriya rero byo muri Mozambique bwana Serge bikaba binatangaje cyane kubona nk'umuryango wa Afurika y'inzu ubumwe ikibazo nka kiriya utagira icyo bivugaho. Ariko se wabivugaho iki ko umunyamabanga mukuru wawo Kagame yamushyize mu mufuka arangije noneho na Monique Nsanzabaganwa niwe umwungirije? Ubwo urumva muri Afurika y'inzu ubumwe ho nta mpungenge Kagame yahagira ko hari icyo bamutambamiraho. Igitangaje rero ni umuryango w'abibumbye kuba nawo ubona ibintu bikorwa muri buriya buryo ntugire icyo uvuga. Ariko ahangaha nkaba mbona ko muri kadiri ya diplomasi y'ibikorwa dukora bya diplomasi hamwe n'abandi dufatanya, iki nacyo ari ikintu abantu bakwiye kuzagaragaza bakavuga bati wa muntu yirirwa arega abandi ngo terorisme, ahubwo murebe uburyo agenda yiyenjera mu mitegekere y'ibindi bihugu yohereza ingabo mu buryo butemewe. Bakasaba ko ibyo bintu byazacungirwa hafi kuko muzaba mubibona ibizava muri Centrafrica cyangwa muri Mozambique bizaba ari ibintu biteye isoni, ejo bundi amaraporo azaba yongeye asohoke. Bikaba rero ari ibintu numva nabyo dukwiye gukoraho kugira ngo dukomeze tugaragaze mu by'ukuri ko igihugu cy'u Rwanda kitakibaho, ahubwo byabaye agakampani k'ubucuruzi k'umuntu umwe gusa witwa Kagame. Ndumva narekeraho Bwana Serge.
Urakoze cyane Comrade Daxeri. Hari unyandikiye ati se ko mutavuga link with France, ati simple report yemeza ko France yemeye gutanga amafaranga azafasha RDF muri Mozambique. Iyo article wabaye yayima wenda ko kuwa mbere ni commentaire nakiri. Akomeza avuga ati na mercenaires because bagiye na mercenaires kuko bagiye guboherejwa ari gucunga guprotege cyangwa to protect France investment totali na gaz and oil na mavuta na petroli hariya bifite nyine agaciro ka biliyoni 20. Iyo article niba ruyifite yayima nazagira ko kuwa mbere, ntabwo nzi niba ari byo koko hari u France yemeye kwizishyura RDF ariko ikomantere nakirema bunyishyize entre guillemets kugira ngo wumve ko atari source yanjye. Ndagira ngo tujye ku nkuru ya gatatu twihuta tukanye iminota ari myinshi. Inkuru ya gatatu ngira ngo tugarukeho ni ikibazo cya COVID, ntabwo tugitindaho. COVID murabona ko baravuga ngo COVID imerazamuka mu Rwanda ku bwinshi, usibye ko tutarabitindaho gusa no kugira ngo tuba twifatanye n'imiryango y'abanyarwanda baba barwayi cyangwa yaba imiryango y'abo COVID yahitanye, birababaje itakaje umuntu n'ibintu bibabaje, ahubwo tukagaruka kuba Leta y'u Rwanda yarakomeje guhisha makuru akenshi kugira ngo bavugwe neza. Mwibuke ko u Rwanda rwari kuri level 1 y'ibihugu biri zero covid cyangwa bitari bifite covid. U Rwanda uyu munsi tuganira rugeze kuri level ya 4 aho ibihugu byose kwitirimo gukumira bene igihugu babo ati mwijya mu Rwanda. Leta zimwe za Amerika ikaba yaje ku rutonde rero nabwo uyu munsi isaba bene igihugu babo kudakandagira mu Rwanda bitewe n'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'ikibazo cy'umutekano muke ku mbibi z'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'u Rwanda na Congo. Ejo hashize mugenzi wanjye Edouard Kabanyamara yabikomojeho ejo rwose mu masaha mbiri z'ijoro hafi saa mbiri hagati saa mbiri saa tatu turimo gutegura ikiganiro cy'ubukemero y'abaturage nibwo mugenzi wanjye yambazaga ati ariko kugeza magingo aya batinye kwemera yuko COVID muri babukanira virusi delita iri mu Rwanda. Dusigaye iminota mike ngo tujye mu kiganiro tubona Ministre Ngamije kuri RB ati ubukana bwa COVID cya cyorezo cya COVID ariko muri iriya ndwara kiriya bita delita iriya ndwara ngo ibimenyetso bya delita ngo biri mu Rwanda baba barabivuze ariko nanone bije nyuma yuko ibintu byo kuvuga ngo uko abantu bagenda barwara baremba ngo niko batangiye kubibona kandi baravuga bati abantu n'ubukana bwa COVID buragara mu Rwanda ukibaza uti kubera icyo bafatiye igihe nka kinda kugira ngo bemere kandi ku rundi ruhande OMS ikomeza kuba prezinga ivuga yuko ari abantu bitwaye neza bavuye kuri level 1 bahise bajampinga bajya kuri level 4 uribaza uti bigenze bite u Rwanda rwafatwaga nk'igihugu cy'itegerezo mu kurwanya COVID bahise bava kuri level 1 bajya ku ya 4 ku mutuku aho amahanga avuga ati ntimujye mu Rwanda impamvu ebyiri Amerika irimo gutanga ni COVID ndetse n'umutekano muke kuri frontiere hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'u Rwanda na Congo. Ku Rwanda n'u Burundi nabyibutse baravuga bati ikonfuri z'intambara usibye ko batajya muri detaye ngo bavuge bati ninde ariko muhitamo byumva ibyakorewe hariya muri Nyungwe gukozanya kw'ingabo z'u Rwanda n'u Burundi nubwo kuwa gatatu inama y'abashinzwe intelligence yari iteraniye i Burundi yashoje imirimo yabo banyakarundi n'abandi bari mu Burundi bavuga yuko bemeranyije ngo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ariko urumva ku ruhande rwa Amerika iravuga iti mwijya mu Rwanda umutekano mukeya hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuri frontiere yabo nk'ibyo ntabwo babitubwira ntabwo babiganira ariko Amerika irabipotinga ambasade ya Amerika mu Rwanda itanga ariya makuru ati ntabwo byifashe neza kuri Congo n'u Rwanda barabitangaza bati ntitwemera abanyamerika kujya muri karakarimu. So iyo ndumva nta buri wese aza kuyikoraho komantere ngufi ntabwo ari inkuru turi butindeho tukiri kuri iyo nkuru rero ndagira ngo tunavuge ku nkuru y'urugendo shuri rw'abana b'abanyarwanda kino kintu ndagira ngo wenda tukimaraho iminota yindi nka 20 bishobotse urugendo shuri rw'abana b'abanyarwanda bajya mu Rwanda abana b'imyaka 18 20 ngo bagiye gusura igihugu cyabo bagiye kumenya amateka yabo njyewe ntabwo bimbangamiye ndagira ngo mbivuge muri ubu buryo umwana w'umunyarwanda wese akwiye kujya iwabo mu Rwanda akamenya u Rwanda rwe akamenya inkomoko ye ariko ikibazo gitangira kuza iyo abantu bavuga ngo abana bacu baraturaniye bajya mu Rwanda abana banyu babananiye bati ngo bajya mu Rwanda njya mbyumva abantu babivuga ese hari dialogue iba hagati y'ababyeyi n'abana babo umwana utarageza imyaka 18 bavuga ngo ntafite uburenganzira bwo kwifatira icyemezo ariko yageze imyaka y'ubukure aravuga ati mama papa ngiye mu Rwanda niho mfite gakondo ngiye kureba icyo gihugu mumbwira mwe mutajyamo aho niho ihurizo rizira nkibaza ni iyo bigenze gutyo nyine nta kontrol ugifite ku mwana. Nabonye rero abana baturutse muri Europe barenga 63 bahabwa ikiganiro na General Kabarebe nkibaza ni Kabarebe ibyo yavugiye muri SADC turabizi uko avuga ati abo bana turabazi bafite ingengabitekerezo nubwo biga ntabwo bifuze neza u Rwanda rwacu banshimiye imana bahabyara imana bakize imana abwirwa ari kinoneho abana bava muri Europe niba atari ababo kereka niba abo screening bakavuga ati abana ntabwo ari abakize imana habyara imana dukuze imana dusingize imana bagakora screening bakamenya umwirondoro background wavukiye ryari ukomoka kuri nde so yavuye he ABCD kugira ngo noneho iyo screening ni ikwemerere ko wajya gusura u Rwanda bafite bari tranquille. Abana 63 rero bakaba bahawe ikiganiro munsi mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Vincent Biruta ndetse na na Sumbirigi akari mu bantu batanze ikiganiro tutirengagije nundi mu ministeri ntibuka n'amazina ya Ncanga nkibaza nti ese koko bino bintu ku bantu abana babo bajya muri ibi ngibi bamwe kandi bakabata batabwiza no kuri ku mateka y'igihugu cyabo ikosa ni ry'abana cyangwa ikosa ni ry'ababyeyi cyo kintu nacyo abanyarwanda rero bakunda kukirengagiza epimake nagira ngo mbaremera kuri iyi ngingo vubaze icyo ubitekerezaho kuko tubyumva muri sosiyete zacu ariko ngiye mvuga yuko ikosa ntabwo ari ry'umwana kuko umwana agomba kumenya igihugu cy'akomokamo kandi akagikunda kandi akagiharanira ahubwo nkabaza n'ababyeyi ababyeyi babo bana aho ntabwo baba aribo kibazo kuri iki kibazo turimo kuganiraho cyatubona uyu munsi
urakoze bwana Serge mbere y'uko nza kuri icyo kibazo ubajije kerekeranye n'abo bana najya ngo nkomeze akantu gatoya ku byerekeranye na COVID iri mu Rwanda ni ibintu bitangaje cyane kubona ukuntu COVID yatangiye mu gihe nta murwayi n'umwe wari uhari bambe nta n'uwo COVID yari yishe bafungiranye abantu burundu mu nzu ibintu bigacika abantu bakicwa n'inzara tukatabaza tukagira gute ariko leta igafata ibyemezo bikakaye nka bya bindi twabonye none ubu barimo baratubwira ko abantu bari mu gupfa ari 19 ku munsi 20 ibyemezo biratandukanye biragaragara rero ko hatakurikijwe ibyemezo bitafatwa bikurikije impamvu iyi ahubwo byakurikizwaga n'ubushake bwa Kagame n'agatsiko ke bitewe na intere bafitemo ubu wenda wasanga n'ubu ngubu bari mu kwemera ko COVID irimo kuzamuka cyane hariye ko hari akanunu bamenye k'amakuru yuko hari amafaranga agiye kuvamo hari amafaranga ari buturuke none bakaba bemeye kubitangaza akaba ariyo mpamvu nyine babivuze ariko rero kuba COVID iyo variant ya Delta kuba yagera mu Rwanda ntabwo
utibeshye pimake babonye 800,000 mu minsi ibiri ishize hari umuntu wabateye akana $800,000 by'amadolari bivuye muri South Korea
si wumva se nibyo ngibyo n'ibintu bigeneye ku mafaranga abanyarwanda bahindutse ibicuruzwa neza kuri Kagame ntago ari abantu ntago ari biremwa muntu niki ni ibintu byo kuvanamo amafaranga nk'uko waba wifitiye amashu wahinze ingurube woroye none ukajya uzigurisha ukurikije amafaranga uko uyashaka nibyo ngibyo nuko Kagame afata abanyarwanda ntago abafatamo nk'aha ari ibiremwa by'imana bikwiye kubahwa kandi bikwiye kugira uburenganzira bwazo ubwo rero ngarutse kuri ibyo ngibyo mvuga indi iriya variante ya ntuza ya Delta ntabwo byantangaza kuba iri mu Rwanda kuba iri mu guca ibintu kubera ko urabizi muri iki gihe abanyarwanda batswe uburenganzira bwose bwo gutembera bwo kuvanga kugira ngo ariko abanyamahanga bose upfa kuba gusa uturutse iburayi uturutse mu kindi gihugu uri buza n'amafaranga icyo gihe uragenda ukazenguruka u Rwanda rwose ndongo muri iki gihe cya COVID-19 u Rwanda rwabaye nka toilette publique donko uwo ari we wese uvuye mu mahanga araza agakoramo ibyo ashatse agatembera uko ashatse ibyo rero kuba abantu bava mu Buhinde bava mu Bushinwa bakaza bakayikwirakwiza ntabwo byantangaza donko abanyarwanda rero no gushirika amanga bakamenya nanjye ngo no gushirika amanga ni ukumenya ko ari impfubyi nta buyobozi bubareberera bakirinda ku bwabo bakagerageza gukoresha uko bashoboye kose sino nta leta ibareberera bagize leta igize n'amahirwe Kagame na leta ye bagize amahirwe n'abo banyarwanda bashira asigaye u Rwanda rukaza rugaturwa n'amahanga nk'uko tumaze iminsi tubisobanura ko ariyo gahunda ye hanyuma rero tugarutse kuri kiriya kibazo cy'abana ngo 60
nyemerera gato twifashishe audio kugira ngo bisupporting na n'ibyo wenda kuvuga ariko cyangwa bijye kuri rekodi reka twifashishije iyo audio
umunsi wa kane abasore n'inkumi 60 bavuye mu bihugu by'Ububiligi, Ubwongereza, Buhandi na Canada basura uduce dutandukanye tubumbatiye amateka y'u Rwanda n'urugendo bavuga ko bakuyemo amasomo menshi
ibintu byiza kuza umuntu akiri kumwe n'urungano rwanjye tubana hari ibi ni ibintu atakugira ku ishuri rero kuri ngira urugendo rwari ingenzi kurukora ibi bimfunguye amaso rwose kandi bizamfasha gukomeza ubushakashatsi natangiye ku Rwanda ibi binamfashije kumenya icyo nafasha u Rwanda mu bihe bizaza ubumenyi ngo niye natangirira niki nakora
rero mu rugendo numvise amateka ntari narigeze numva nize byinshi ndetse wabaye n'umwanya mwiza wo gusobanukirwa amateka y'u Rwanda kuko mbere narabyumvaga simbisobanukirwe kuri wa gatanu basuye ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside ndetse baganira n'abayobozi batandukanye barimo General James Kabarebe umujyanama mukuru w'umukuru w'igihugu mu by'umutekano minisitiri w'urubyiruko Rosemary Mbabazi na Dr Vincent Biruta minisitiri w'ububanyi n'amahanga usibye impanuro bahawe n'aba bayobozi aba basore n'inkumi bari mu kigero cy'imyaka 25 bahawe umwanya babaza ibibazo bitandukanye mu myaka 10 cyangwa 20 ishya mu bunu Rwanda ruzaba rugeze ku rwego mpuzamahanga kuko njye mbona rugeze ahantu heza ntavuga ngo Kigali ni kapitale ya Afurika
niki
u Rwanda rwakora mu guhosha ibyo bibazo byose bicumba mu karere by'umutekano muke ndabaza ni niki mukora cyangwa mubona mwakora iki mu muryango w'ubumwe bwa Afurika no kuri ibyo bibazo bindi byose biri mu karere
nyuma yo gusubizwa ibibazo Rosemary Mbabazi minisitiri w'urubyiruko yari gukije indangagaciro zigomba kubaranga nk'abanyarwanda nubwo baba mu mahanga harimo gukunda igihugu no gukora cyane gusaba gukomeza kurangwa n'ubupfura aho baba bari hose kuko ari indangagaciro ikomeye ku Banyarwanda ahereye ku rubyiruko rwari mu ngabo zabuhoye igihugu Dr Vincent Biruta minisitiri w'ububanyi n'amahanga yasabye urubyiruko kutiyita bato kuko ku myaka yabo batanga umusaruro utagereranywa mu kubaka igihugu
you are requested to take over and do your part
murasabwa namwe uhita mutangira kwitanga mugatanga uruhare rwanyu uyu munsi ndetse n'ejo uyu munsi kuko uyu munsi mushobora gutanga umusanzu wanyu mu kubaka igihugu mukakigeza ku rundi rwego kuko ngira ngo murabona ko hari imbogamizi tugihura nazo ubukene n'ibyo twanyuzemo ndetse n'ibi turimo kubaka by'ubumwe n'ubwiyunge rero nahanyu ngo mudufashe gukomeza ngo tugeze iki gihugu ahantu hakomeye
nubwo mu minsi ine bamaze mu Rwanda basuye aho urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiriye ndetse bakabwirwa amateka yarwo bongeye gusaba General James Kabarebe kubanyuriramo aya mateka maze nawe ayahereyeho abasaba gukomeza uru rugamba bafasha igihugu mu iterambere
icy'ingenzi ishaka ko muzirikana rero nukuri urugendo rwo kwibohora rutarangirira hano ku nyubako ikoreramo inteko ishinga amategeko aha turi rurakomeza kuko kwibohora ni urugendo uruhare rwanyu nk'urubyiruko muzagira mu kubaka iki gihugu nabyo bizajya muri aya mateka yo kwibohora k'u Rwanda bizaba ari kimwe mu ngingo z'ingenzi zizaba ziri mu mateka y'u Rwanda kuko kwibohora bisobanuye kwiteza imbere imibereho y'abanyarwanda kandi ibyo turabikomeje ni urugendo ruzambukiranya ibihe igisekuru kimwe kibisigira ikindi gisekuru
aditahuka comrade epimake niho nibazaga ni screening ikorwa mu bana nk'aba ku buryo noneho baba ari bazima atari banshimi imana bakize imana babyara imana bakaba batandukanye nabo muri sadeke ni iyihe abana bari bugira bati nta mateka tuzi niyo mpamvu twaje kuyigira mu Rwanda twaje kuyasaba ngo muyatubwire ikibazo kiri epimake aho ntabwo usanga ari ikibazo kiri mu miryango nyarwanda cyo gutinya kubwira abana ikiri ukuri hakiri kare ku buryo batagwa mu gihe cyo kujya kwishakishiriza comrade depimake
urakoze bwana Serge iyo screening uvuga wenda reka nyivuge mu rwenya wasanga wenda aho nta kibazo cy'amazina yabayeho kubera ko wenda wasanga abari mu Bwongereza barahinduye amazina bakaba bitwa ba Shakespeare abari mu Bufaransa bakaba bitwa ba Dupont kabarebe bikaba byaramucanze ataramenye ayo mazina ayo ariyo
akaba yarabuzemo bahakizimana akaba yarabuzemo bansengiyumva akaba yarabuzemo ayo mazina yose noneho akabakira uko bari turumvikana bwana Serge
turumvikana neza epimaki
ubwo rero sinzi uko ayo mazina baya icyo nshobora kwemeza nuko aba ntago ari abana bari basanzwe bajya mu Rwanda nk'uko hari abantu baba bari nanga bakaba bajya mu Rwanda buri mwaka bakaba bajyaho muri vacances bakaba basanzwe bahaze biragaragara ko ari abana b'impunzi kandi no mu madiskuru bavugaga bose bari basobanuraga byumvikanaga aba bana rero ntago nabarenganya na gatoya ikiri cyo nuko aba bana bakomoka mu miryango yaba abandi bavuga njyewe sinjya muri politiki ni ibintu bibi ntabwo abaturuka muri ya miryango bavuga bati Kagame yaje tujye kwigaragambya oya ntabwo ndibubone ndibufate umwanya wanjye babandi baheza abana mu kerekati iyi myaka 18-20 naho abana baba batangiye gushaka identite yabo reda yere bitangira kuva ku myaka 14 kubana b'abadoresa kugera ku myaka 20 iyo abana batangiye kuvangurwa mu mashuri iyo abana batangiye kuvangurwa batangiye kubibona ko bari mu kuvangurwa mu kazi nibwo batangira gutekereza igihugu cyabo iyo ntacyo wabwiye umwana nk'umubyeyi ibyo umwana arishakishiriza bareba ibintu byinshi kuri interineti ntabwo ibintu biriho bivuga ko ari byo biba biri byo babonaho propaganda nyinshi bagahura na ba bazungu barimo kuvuga ko u Rwanda ari igihugu gikize warabibonye Serge Tindu umuzungu arimo kuvuga ko u Rwanda ari igihugu gifite drone gifite ibyogajuru gifite ibintu nk'ibyo byose abana rero bakajya kwirebera ntabwo warenganya aba bana umwana yaramutse yiboneye tike akajya kureba icyo gihugu umubyeyi yamuhejeje muri confusion umubyeyi ntabwo arimo kujya mu Rwanda ngo ajye kurusura umwana akakubaza ati kuki utajya mu Rwanda utegekwa nabi abantu bahari bayoyirwana na ababyeyi barabivuga nibyo ariko noneho uwo muntu utegeka kurwana nabi yaza ntujye kumwigaragambiriza umwana biramucanga noneho umwana akumva ko hari organization politique nka RNC ishaka impinduramatwara mu Rwanda ariko umubyeyi ntayigane umwana ahera muri iyo confusion akavuga ati ese ibyo papa mbwira ibyo mama mbwira nibyo finaroma bikarangira agiye kwirebera agahura na propaganda nk'iriya iminsi ine n'imikeya ntago azabona reyalite zose iminsi ine n'imikeya ntago azashobora banyaraho beretswe bakarya ibyo babahaye ntago bazajya mu cyaro ngo bajye kureba ba nyirasenge ba nyirarume cyangwa ababyara babo bazaba bereka ibyo bintu bishashagirana ku buryo bazagaruka aribo baza bakora ya propaganda barimo kuvuga uburyo u Rwanda ari urwa mbere kubera ko ntago bazagira ahandi muri Rwanze kuma muri Rwerere aho abantu bishwe n'amavunja ntago bazagera bazagera ntuza mu Gisaka aho abantu bakirwaye amavunja ntago bishoboka ibi rero birumvikana ko ni feria n'ugutsindwa ni n'ababyeyi tubifite mu ruhare ntabwo aba bana rwose ntago babarenganya babuze kirera babuze edayeri nkanga babona ntabwo nanabarenganya cyane ariko se bwana Serge tukivuga ku by'abana ntabwo wabonye article rezo bundi irimo kuvuga iby'umukobwa wa Sengiyumva na Tore arimo sinzi niba warayibonye bwana Serge warayibonye mu gihe .com
narayibonye ko ntabwo nayisomye ariko titre narayibonye nabonye ari ukunenga umubyeyi cyangwa
birahagije kugira ngo usome za sous-titre ugire isesemi uvuge uti ibi ntabwo byagakwiye kuba ntuza bwana Serge njyewe nkunda kubivuga kandi nta n'ubwo njya mbica inyuma iyo urebye mwene ibyo ngibyo iyo urebye abo bana bikora kuri ukareba abasekarije barimo kujya kuvuga ko ise yari minisitiri w'uburezi atari minisitiri w'uburezi urareba ukamenya impamvu nabyo ya Rwanda abayobozi b'u Rwanda batsinzwe igihugu kigafatwa mbiri bakaza kukiboha bavuga ko bakibohoye ntabwo mvuga ko u Rwanda rwari rutegetswe neza muri icyo gihe ariko uko rumeze ubu ngubu bagicoroma abanyarwanda n'abatari bahari mu Rwanda ngira ngo bakwifuje kubona situation ya mbere pari raporo y'uko ngo uko byari bihari ariko ibyo ndabigarukaho kubera ko iyo urebye ukuntu abo bana bihutira kuva mu buhungiro bakajya kujya gusebya ababyeyi babo niyo umubyeyi wawe yaba yarakoze icyaha niyo yaba afite amanegu ntago ari wowe kujya imbere ngo ugende ujye kumusebya no kumuvuga bira nta burere bw'ubunyarwanda burimo nje binyereka uburere abana bahawe amfite abanyarwanda abayobozi bitaga ku myanya yabo bakita ku mafaranga aho no kwita ku burere bw'abana ntago umwana wamurera ngo asubire kujya kuvuga biriya bwana Serge ndagira ngo gushimwe umuntu witwa Muswahili Pole ndumva niba ntibeshya yari umu niwe wabagize iyo titre ya professeur w'umunyarwanda bwa mbere yigishaga literature akigisha n'ikinyarwanda araho yageze amaze kugera mu zabukuru cyane kujya kosoriza n'ibyanditse bikamugora akajya atanga orari abahize barabitubwiraga noneho akabaza no ku ndangagaciro cyangwa akabaza no ku muco abanyeshuri bose akababaza ikintu kimwe ati urabona ko uri umusore uramutse ujyanye na so mu kabari hakaza umuntu w'inkunkobotse agatuka so aturimbwa wakora iki urumva abana basubizaga ku buryo butandukanye abo basore cyangwa izo nkumi basubizaga ku buryo butandukanye umwe akavuga ati ntabwo uwo musazi namutuka kubera ko nanjye naba nishyize mu mwanya we nk'umusazi undi ati nanjye namusubiza byose akagenda abaha amanota akurikije uko basubije ariko uwavugaga ati niyo naba ntafite imbaraga nk'iz'uwo mugabo nahaguruka nkamukubita urushyi kubera ko yamasuzuguriye data nibura nkahesha ishema data ariko abibona yaguhaga amanota 18 kuri ntuza iso wakubyaye nyoko wakubyaye umwanda ari kute ujya kumuvuga ute kubera inda kubera intuza ibyo ntabwo nabwo ndenganya abana ariko ngo ndumva ko ababyeyi ntandaga agaciro baba barahaye abo bana ibyo bintu ni amakosa y'ababyeyi ntabwo ari ayabo bana ibintu abanyarwanda bimenye ibi ni ibintu twebwe rero tugomba kugarukaho tukigisha abana tukababwira ko umubyeyi ari uwo kubahwa umubyeyi atari uwo kujya kwandagazwa nk'uko bamuhora icyo ajya kuvuga ibyo nyina yamubwiye akajya kuvuga ibyo yambariyeho akavuga uko ateye ibyo bintu bigomba gucika mu Rwanda ruzaba ruyobowe rurimo abayobozi bakomoka muri Arani ibyo bintu bigomba gucika kubera ko tugomba kwigisha indangagaciro tukigisha ikinyabupfura tukigisha kwiyubaha byaba nk'umunyarwanda byaba nk'umunyafurika ariko ibyo bintu byose bikagaruka ubwo rero ngaruke kuri ibi ngibi aba bana bagiye kujya mu ntuza bakajya konka iyi ngengabitekerezo barimo kubwirwa na kabarebe ndahamya neza ko nta n'umwe muri aba bana waba yarumvishe ya disikuru yavugiraga kuri Bansengimana ba Bizimana bo muri Sadeke nta n'umubyeyi wagerageje kubibateradubiriza ngo ababwire ariko njyewe nabibwiye abana banjye nk'uko wabibwiye abana bawe nta mpamvu yo kutabibabwira umubyeyi muzima nta mpamvu atabwira abana biriya bintu byo kabarebe yavuze akavuga ko ibi bintu ari dangere aba bana rero nta n'umwe wabibwiye n'umubyeyi we donko ikibazo kiri ku babyeyi b'abana b'abanyarwanda ikibazo ntabwo biri kuri aba bana ndumva aricyo navuga bwana Serge mbivuze mfite umujinya mbivuze mfite uburakari kubera ko ntabwo byumvikana kubona umubyeyi ata responsabilite nk'izi ngizi umwana bakagenda bakamubwira ibinyoma nka biriya akagaruka bamubwiye ko Kagame ari igitangaza ari Samaritan ari koko ari
ijambo ugifite ijambo aho uvuga iki kuko dufite ingero si ngombwa ko tuvuga amazina hano aho uzasanga FPR itandukanye umwana n'umubyeyi ugasanga umwana swadiza ari muri leta cyangwa ari mu Rwanda arasingiza FPR mu gihe FPR yibasiye ababyeyi be bari mu mahanga ibyo byo nabyo twavuga ko ari ikosa ry'ababyeyi cyangwa twavuga yuko ari amakarita ya FPR kina kuko ingero zirahari ibyo nabyo muri sosiyete nyarwanda hano turabifite
bwana Serge njye nkunda gukora analyse cyane iyo ndebye ibyo byerekeranye n'abana n'ababyeyi habaye ikibazo gikomeye cyane ku bayobozi bayoboye u Rwanda muri kiriya gihe kandi n'ubungubu birimo kuba aho batashoboye kwigisha abana abanyarwanda kwigisha abana icyo u Rwanda icyo ari cyo ko u Rwanda atari imisozi u Rwanda atari amazu u Rwanda atari ubutunzi busanzwe u Rwanda ari abanyarwanda tudaboha abana bakamenya aho bakomoka bakamenya bene wabo bakamenya ko u Rwanda umutungo rufite rwa mbere ari abanyarwanda aho watangaga abana benshi bumvaga u Rwanda ari papa na mama bazana umushahara bavanye muri leta u Rwanda ari amazu yo ku Kacyiru u Rwanda ari ukujya muri vacances kujya Burayi ukazagaruka kubiratira abandi bana uvuyeyo abandi bana batashoboye kugira ayo mahirwe yo kuba bagira intuzi urwo Rwanda rero wamaje kurupfusha u Rwanda rwarapfuye kuri bo ni nayo mpamvu uzasanga ntabo bana ubona bari muri lite bari muri revolution turimo ngo baze harimo bake cyane nakubwira amazina ushobora kuba ushobora kubavuga nabana bo muri ASBL jambo bari abana ukurikije lite bari mu gukora uko bakora ngenda bemera cyane urumba ntabwo mvuga ko ndi muri association ntabwo nyirimo ariko nibura uko bagerageza kwibata ni bangahe wababarira ku mitwe y'intoki abari muri aya mashyaka arimo gushaka revolution ni bangahe reka da ariko rero kubona barabigishije ko u Rwanda ari ubutunzi ari ukugira ibintu ni nayo mpamvu uzabona nyine bazafata umwana umwe bakamufata hano ababyeyi barahunze bakajya kumuha imyanya kubera ko ababyeyi bamubwiye ko icyangombwa arinda icyangombwa ari ukwitunga ahubwo no ni ibintu biteye ikimwaro cyane kandi ibyo dukunze kubivuga kenshi na kenshi abantu bari bafite ibintu ubushize ntabwo aribo bafite ubu ngubu ibintu birashira ariko ubu umuntu ntibushira ubupfura ntibushira n'izina izina ubwaryo waryubatse ntabwo hagombera kumenyekana umuntu wagize imitungo myinshi ahubwo hamenyekana uwagize akamaro uwagize agaciro no kuba yaharanira igihugu ibyo rero ntabwo ababyeyi babyigishije babaye nk'abakubira ku nda nk'imandwa ya Kamugisha kureba ibijya mu nda gusa kureba ibijya mu nda akaba ari nibyo bigisha abana ni ikibazo gikomeye cyane ibi bintu bigomba revolution tuvuga igomba guhera mu myumvire tudaboro igakurikiraho mu myitwarire asigaye bikazajya mu bikorwa après urakoze bwarutse
bimati urakoze cyane icyo kintu nyine cyo gukora nk'abacanshuro cyo gukorera igifu nicyo kitugejeje ahangaha ubona abantu bakiri inyungaha ugasanga nyine umwe yarahungitwa umubyeyi yarahungitwa umwana arakorera systeme cyangwa umwana arirwa agenda avuga neza systeme ukavuga uti se ibi bintu hatari by'Imana y'u Rwanda wa mugani biraturuka hehe ariko ingaruka zabyo ni ibingi bituba turimo reka tuvuge gato hano dukomeze kuri inkuru irebana n'ibintu byo kwigisha amateka cyangwa no gutanga umurongo cyane cyane bere mu batoya abacurabyanyi ba FPL bati u Rwanda ntabwo rwabagaho ahangaha wenda ndifashije amagambo ya Maitre Nkongori ndetse na Sheikh Harerimana bari mu kinyoma nano cy'ipropaganda ko u Rwanda rwa mbere rwa Kayibanda urwa Byarimana rutari ruriho u Rwanda ubu ni urwa FPL ni ibingibi barimo kubwira abana rero bakabarebe na ba Vincent Biruta
u Rwanda ugereje ku national mbivuze amagambo y'ikinyarwanda nabyita urwatubyaye u Rwanda rwatubyaye ariko kenshi uvuze igihugu gusa na n'imisozi n'imigezi n'ibiti n'inguge byose biri muri pays igihugu as a nation nicyo gishobora kuba gutanga umutekano ku bwa Kayibanda rero ku bwa Habyarimana igihugu nakwita u Rwanda rwatubyaye u Rwanda rw'abanyarwanda ntabwo cyari gihari ntacyabayeho
u Rwanda mu bihugu duturanye bari baruzi ariko baruziho isura runaka bari bazi ko ari igihugu mbere na mbere gitanga abapagasi buri Uganda niko bari babizi ndumva nanjye narabayeyo mu myaka ya za 60 kugeza muri za 70 abaganda batwitaga abapagasi kandi twigana nabo turi mu ishuri i Burundi bari bazi ko ari igihugu cyiza n'impunzi ndetse no muri Kongo nuko nguko n'abanyarwanda ubwabo batinyaga kwitwa abanyarwanda bakumva ko biteye isoni uretse bake cyane mu kuri bumvaga nta kundi bari bubigenze abanyamahanga basa u Rwanda bahamya ko ruzwi ku rwego mpuzamahanga kandi neza akanijirese umunyabene umaze amezi 7 aba mu Rwanda naho registisiye abafaransa ukorera imwe muri sosiyete z'abafaransa mu Rwanda
dans mon pays le Bénin le Rwanda est connu également déjà moi en classe de terminale j'ai étudié le génocide contre les Tutsi
mu gihugu cyanjye cya Bénin u Rwanda rurazwi ndibuka ko ndangiza amashuri yize jenoside yakorewe abatutsi iyo niyo sura ya mbere namenye
hanyuma ibindi bihugu bya Afrika nabyo bizu Rwanda kubera iterambere ryarwo n'ayo mateka babaje. Icya kabiri ni ubuyobozi buhamye, iyo hafashwe icyemezo buri wese aracyubahiriza kandi iyo mikorere inoze igaragara mu by'u Rwanda byose no hanze y'imipaka yarwo. Iyo bigenze neza igihe Rwanda ya ni sosiyete ikorera ku gihe kandi itanga umutuzo.
C'est des vols réguliers à l'heure quand vous devez prendre rwandais et le vol est assez paisible. Donc personnellement, le Rwanda, c'est un pays que j'aime beaucoup.
Écoutez, cyanjye uko nani cyugo sonda cyane aho mba muri Tanzania nshima imyoborere y'u Rwanda isuku iyo ndi hano ngira ngo ngeze mu Busuwisi.
Pour moi, j'ai l'impression d'arriver en Suisse quand j'arrive au Rwanda.
Donc kwisura y'u Rwanda yarabaye nziza nyuma yo kwibohora ngo ntabwo byikoze
agaciro ntuzategereze ko ari umuntu kagwa ni wowe ukiye kandi kukiye ntabwo ari ukugenda uvuga ngo ufite agaciro ufite oya hari ibintu bigomba kukuranga muri ibyo rero no kuko igihugu cyakoze mbere na mbere isura ya kera kuvaho abanyarwanda bakaba abanyarwanda barenze ubuhutu barenze ubutwa barenze ubututsi bakaba bamwe. Icya kabiri ni ugukorera iki gihugu bakagikura mu bihugu bikennye cyane ku isi. Muri UN icyo gihe babaraga ko ibihugu bitanu bya nyuma bikennye ku isi u Rwanda rwabaga rurimo, ubu ngubu ntabwo rukiri muri ibyo ngibyo. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni ugukora ibikorwa bituma abanyarwanda banyine bagaragara no ku isi mu bintu bitandukanye.
Baditahuka murumva propaganda rero yawo mu gatsiko bati u Rwanda ntabwo rwariho ku gihe cya Kayibanda no ku gihe cya Habyarimana. Ari nabyo mbwira abantu bamwe tuganira aha ngaha, u Rwanda ni igihugu dukunda, ni igihugu gihari, tugomba kugira imitekerezo itandukanye n'aba ba propagandiste. Harya igihugu cyaba kitariho, cyaba ntacyahozeho, tukakirwanda tugishakira iki? Tukakifuza ku y'impamvu. Ndagira ngo rwose ibyo bintu namwe ku bantu babikora mubyivanemo, kuko propaganda ntabwo ihindurwa irwanywa n'indi propaganda. U Rwanda ni igihugu kirahari, ni igihugu cyiza, uko cyaba giteye kose ni igihugu cyacu dukwiye gukunda. Waba utifuza abakirimo, waba ibifuriza neza, waba ibifuriza inabi, ibyo birakureba, ariko igihugu cyacu ni igihugu cyiza twese tugomba gukunda. Kandi iyo ukunze igihugu cy'u Rwanda ukigira ubutwari, ukigira patriotisme yo kugiharanira. Aba rero bavuga ngo u Rwanda nta rwahozeho, u Rwanda rwahaye u Rwanda ari uko FPR rugezemo, ni ya propaganda. Urabona tuvuye kuri bira by'abana uyu Maitre Nkongori, Sheikh Harerimana n'ibindi bakomeje no propaganda bavuga bati nta rwari ruhari rw'abaye Rwanda kubera FPR. Ali Abdul Karimu, ndagira ngo ukomereze kuri iyi ngingo. Kiriya cy'abana ituma kivuzeho byinshi, wenda ninagusaba kutagitindaho tujye kuri iki ngiki cyabaho n'u Rwanda ko ari rwiza kuba rwicayemo ariko baba batarimo rugahinduka rubi. Aya makosa arimo gukorwa n'abantu mu gatsiko no muri opozisiyo barayakora, usanga bavuga bati u Rwanda ni rubi rwose kandi barashaka kujyamo, barashaka kurusubiramo. Hari igihe wewe bitari uko turi impunzi agahinda kawe katuma uvuga n'ibyo utari ukwiye kuvuga. Igihugu ntabwo ngiye mfite ikibazo nacyo, igihugu nk'igihugu ntacyo mfite ikibazo nacyo. Ngiye mfite ikibazo n'abantu bari mu gatsiko hariya bishe abanyarwanda bagenzi bacu. Naho ubundi igihugu ndagikunda kandi nkifuriza neza, nkifuriza yuko gikomeza gutera imbere. Cyaho twaravutse turagisanga tutazi nabo turi bo, tukibayemo no tugize amatiku yacu y'amoko n'abacakubiri. Nono iyo kivuyemo kita kibi waba ukimuka kita cyiza. Iyi politike rero iri hagati mu Nyarwanda nyine nako ni propaganda itubaka, kandi dukwiye no kwigisha abantu. Biranakwiye ko dukebura bamwe muri twe, kuko u Rwanda n'urwanda uko rwarumeze kose n'urwacu. Nibyane bavuga ngo umubyeyi wanjye sinamubwira abandi ko ari umukene bitewe n'uko asa nabi, ugasangwisha umubyeyi wawe ukamuvuga kuko yifite asa neza yakene, ukajya muri shabakiti ukamushyira inyuma kugira ngo atagaragara. Comrade Ali Abdul Karimu, ijambo ryanjye kuri ingingo.
Serije, urakoze cyane. Muranyumva neza? Yes.
Urakumva Comrade?
Oh, yeah, urakoze cyane. Nshimire pimaje kubisobanura tanze, ariko Serije dusubire kubituranga twebwe nk'ihoro nyarwanda. Tubisubire no kuri cya kintu twavuze ngo ni igitekerezo. Serije, iyo umuntu watekereje ngo icyo ufite ni igitekerezo, akenshi uvanamo maranga mutima uvanamo personalite uvanamo na players ukareba kirya gitekerezo ikabye akaba byo bya bindi yaba epimatch yasobanuye hanyuma no komurede Axel akaza nawo akunganira bavuze bati igitekerezo umuntu ashobora kwigishwa gahinduka akava mu kwarebaga ibintu cya gitekerezo agasanga nicyo so twebwe igitekerezo cyacu gishingiye ku mpamvu iyo mpamvu ni igitekerezo kigomba kuba kandi buri gihe impamvu yiyongera tugomba no kureba uburyo tukombinsinga abantu tunyuze muri ibyo muri dialogue cyangwa mu mikorere mishya tekereza itari yo kurwana atari imbaraga ariko itari yo kujija umuntu ukareba ngo warimo kugira hariya kubera information afite kubera wende byanyuzemo perceptions afite kubera kutamenya ibintu byinshi cyane we akageraho ariko hari n'umuco muba mwaramenyereye umuco wo kudatekereza tubivuze kenshi njye na epima cyangwa yuko ikibazo abanyarwanda dufite dutekereza ntabwo dushyira imbaraga mu gutekereza nta effort na nkeya nta n'agatege na gake dushyira mu gutekereza ngo nibura turebe turenge ibyo turebesha amaso niyo mpamvu iyo babonye ibishashagirana babona ari byiza babona ibi bakabona ari byiza ariko fundamentally barakubwira ngo ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu bakubwira ngo ibigurumana byose bigenda bityo nyine fundamentally ibintu nyabyo by'ishingiro burya akenshi ntabwo amaso ashobora guhita bibona nk'ubwo biba ari ukundi biteye nibyo bintu bita ngo biri sustainable bigira ni bya bintu twita twebwe izo ndangagaciro ntushobora kuzibona ariko mu gihe habaye situation isaba ngo zize niyiza mu gihe ibintu byitwa nka institutions ariko atari izi ngizi umuntu abona ngo nka paroma n'ibiki ariko institution ku rwego ruri hejuru urundi rwego rwo hejuru kuki paroma ibaho ikoze iki ntabwo ari paroma nk'icyo nk'inzu ijyamo abadepite bakagira oya institution akamaro kayo ni akahe bakora iki iyo bavuze ngo ni amaso ya rubanda ni abavugizi ba rubanda iyo niyo institution iyo ngiyo so nibo bakwiriye kuba hagati ya rubanda na leta n'ibindi bintu iyo maze kumenyera icyo kintu iyo idea ukayimenya cyangwa iyo concept ukayimenya nicyo gikuru challenge dufite rero ni ugusobanura iyo concept serije njyewe ariko nzi ko ari ndyo n'ishingiro ry'ihuriro
ari inyemerera gato baratubwira ko iminota irangiye ariko turongera iminota mike nka 15 kugira ngo dusoze kuba arimo kumva rero batubwira bati iminota irarangiye turakomeza nk'indi minota 15
murakoze cyane so Serge rero ku ihuriro twemerera abantu kwisanzura bariya abana kujya mu Rwanda ni uburenganzira bwabo barisanzura kabisa iki bagiye ntibabike ntibagire ibiki nta kibazo kuba barimo kuroga ibyo ni byo Kigali itabikoze ahubwo yaba itarimo gukora ya system yayo ariko iyo abo bana ari abanyabwenge nk'abandi bantu nk'abo mbona abana b'abazungu cyangwa abana b'abanyamerika cyangwa abana b'abashinwa b'abakina baki bagomba kwishoninga niyo nkubwira ni kamere bagomba kwishoninga bati ko turimo kubona bino opposition iri hehe ni iyihe bimeze bite ibintu bitarimo opposition biri sustainable nibyo cyangwa ntabwo ari byo kuki barimo kutubwira yuko u Rwanda rwari rwarabuze cyangwa rumeze rutya byatangiye ryari bakabaza ariko kuko nakubwiye ni kamere y'abanyarwanda intege nke mu gutekereza we are lazy thinkers ntabwo dushobora iyo uri umuntu utekereza cyane bigutuma urisakinga ugashaka why ukaguma ubaza kubera iki iyo uri umuntu reflectinga ureba ibintu byinshi cyane Serije y'abanyarwanda twari kuba turiflectinga ngo tuvuge ngo dutandukanye na Kagame cyangwa dutandukanye na system iri mu Rwanda ntabwo hanze ahangaha turi wakabaye ubona umuntu yitwa bamwe ngo ni abavantara kandi imyaka bamwe yita abavantara bamaze hanze nawe agiye kuyigeza cyangwa wenda agiye kuyirenza ariko kita abandi abavantara akitandukanya urode nabo cyo ni kimwe ntago umuntu yaba ari aho ngo bavuge ngo kuko umuntu yabaye muri FPL kuko umuntu yabaye muri FPL ngo avuga ati n'umwicanyi bose nabicanyi akibagirwa yuko wenda nawe at one time cyangwa se bagenzi be hari ikintu babayemo nacyo cyakoze amarorerwa ariko kuko tuba tuvuga tuti twebwe ibyashi ntabyo twakoze nibariya babikoze you know yurumva yuko ari ya myumvire babaradushyizemo ari ukureba
na komerede ali unyemere nkurogoye gato kuri muravuga ibintu biri importa ngira ngo wenda ugire icyo bikomozaho hari bamwe bambwiye bati nuburenga hari ikintu twita freedom speech hari ikintu uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo
yes
turabyemeranye twese ariko nanone muri freedom speech cyangwa mu rwego rwo gutanga ibitekerezo hari igihe usanga abantu babuilding ikintu cya kigaragaza ikintu kiri negativity cyane bamwe bakumva yuko nibwo buryo bwo kwiexprima ugasanga nabo bavuga bati ndetse ni inshingano ya opposition kuko opposition burya inshingano zayo ni ukugaragaza ibitagenda ari kugaragaza na solution mu gihugu urabyumva none ugasanga ari ikintu cy'ubuilding ikintu abantu bavuga bati muri too much muri negative cyane kuruta gupropose a solution icyo nacyo ugasanga baracitunenga kandi abantu bivuga ndanabyumva so muri make rero urabona nk'iyo intagondwa bakunda kuvuga intagondwa tuvuge nk'intagondwa z'abayisilamu bavuga ngo icyo ni ikintu kiri negativity ku bayisilamu bakunda kubashyira bavuga ngo islam ngo ni abantu b'intagondwa kandi si byo burya intagondwa ni umuntu ku giti cye cyangwa wenda byaho n'umutwe niba kuko ari uw'intagondwa ubyigisha byaba ari ngombwa ariko ugasanga wenda abantu bavuga ngo bari abantu ibitekerezo byabo n'iby'intagondwa ubu ndimo ndashaka ijambo muri Kinyarwanda kugira ngo byumvikane neza warukomoje nko kuri ibyo bitekerezo hano hanze bihari ariko usanga bavuga bati utabivuga ukiteranya nabo utabivuga ugakoma rutenderi ariko burya muri politike cyangwa muri ibintu turimo iyo ubonye ikintu kitagenda urakigorora ukakivuga kugira ngo nabo bagikosore ntabwo abandi bagombye kubifata nka negativiti uje kubarwanya kandi ubabwira uti oya mudaha wa mwanzi wacu opportunity cyangwa window yo gukomeza kurwanyirizamo komerede ari nako nagira ngo
nsengurura cyane serije nge urabizi ubakuri radio comment urazibona nyinshi uzi abantu mvuga ibintu bakamvuga bakashaka ngo bamba no bwisanzure bwanjye uzi yuko navuze nti ngewe ntago ndi guretinga ntago nicuza kuba narabaye muri FPL ntago nzapfa nabyicujije ariko uzi abantu bamacumbandira ngo uracyamubona aracyari muri FPL ntago agira ibiki no nuko navuga ngo nicyuze kuba ndi mwihuriro umunsi wo rizatana rikayoba narwo nzarivamo ubwo bwisanzure bwanjye rugomba kubuma ariko nuko ikintu mba naragiyemo banagiyemo ngitekereza kandi nkagikurikirana igihe cyagera nkabona ngo icyo kintu cyayobye uko nizeraga ntabwo aribyo ndimo kubona cyangwa cyayobye hakivamo ariko nakivamo nzi igihe nakigiyemo ntabwo mbiri guretinga mba disappointed hariho kuba difference yo kwicuza no kumva uretinze down sinzi kuretinga down mu kinyarwanda uko babyita ari ikintu kiguhemuke ntabwo uri guretinga kuri guretinga ni ukuvuga ngo simba narabikoze ariko muri cya gihe nkurikije ibyo nzi n'ibiki byose banarabikoze icyo rero ni kimwe ejo bundi
barabambwiye ko hari n'ibyo bivuga ngo mu Rwanda ari byiza bihari
of course birahari hanyuma si ubwo ntabivuze iba aba barimo kubwira ngo ndakosa kuvuga ibyo ngo nta byiza bihari batandukanye n'ibya Harimana tugiye kuvugaho n'uwo nkongore difference ni iye cyangwa nakaga muvuga ati u Rwanda igihe cya Kayibanda igihe cya Habyarimana ntabwo rwabaye nta difference ituma kintu wakubwiye ngo abantu bagomba gutandukana n'imbeba nireba uyu bakamutegera aha cyangwa ikanyura inzira imwe bakayifata indi kanyura indi nzira bakayifata nta gushobora gukora ibintu kimwe n'urimo kurwanya nawe cyangwa n'abandi ngo ubone results zitandukanye ntabwo twaba dutekereza nka Kagame tuvuga nka Kagame n'abambari be ngo tubone ibitandukanye na Kagame umunsi twageze aho tugiye kugera ariko ari ikintu cy'ingenzi cyane Serge n'abadukurikiye bikurikira byubakiraho niyo confusion epimaki abasobanuriye duha bano bana bacu ntabwo umuntu ushobora kumubwira ngo ibihari byose ni bibi kandi we afite amavidiyo arimo kumwereka wa mugani iyo ndege arimo kumwereka iyo mihanda arimo kumwereka ayo magorofa arimo kumwereka bamazu bagaragaza ibyerekezo nubwo yaba atari wo ufite time yo kwicara ukamubwira turabizi mbere na mbere u Rwanda nibura batumye u Rwanda rumenyekana ku mahanga u Rwanda nibura rubona ayo mafaranga ubundi dutakabonye kuko ugiye gukurikira Serge mu mfashanyo bahu Rwanda nuko gusa ayiba ariko imfashanyo u Rwanda rubona simamye yuko kuri igisubu ngubu hari igihugu kirusha u Rwanda kubona imfashanyo wenda kirusha na Afghanistan ariko ibindi u Rwanda rwabonye imfashanyo nyinshi cyane ugiye kubara ugomba kuba rwarabonaga amafaranga ari atari hasi ya biliyoni ebyiri buri mwaka z'amadolari ibyo byonyine nabyo rero ni ikintu cyiza ababihaga ntabwo ari ibigoryi twebwe iki kibazo Sergio urimo kumbaza tukigireyo tujye muri diplomasi iyo ugiye ukavuga uti ibi mu Rwanda nta kigenda ibintu byose n'ibibi byaragize ahubwo bati nibura se ntabwo reba yuko bafite state iri stable kuba mutarashobora kuyikuraho imyaka 20 n'ingahe none ko bafite state ikomeye cyangwa igisirikare gikomeye cyangwa igipolisi gikomeye cyangwa ibiki nk'ibyo wumvise umuntu akubwira ati iyo bashyize itegeko ntubona yuko rikorwa abantu baraza bakitonganyamo wa muco abanyarwanda bakitonganyamo mu magambo ariko yagira agatanga umusanzu ubona murimo guseka ngeze sinseka abana yiba nyina ajya muri embassy ari iburaya akajya kurahira yuko azakibwa umutwe umunsi yagize urumva umwana we byagenda bite koko Serge Kagama araje umigaragambye tujyamo hamwe Kagama uri kuri mute Serge uravugira kuri mute
akajya muri embassy gusinya za mapuro kugira ngo badatwara yanzu na cya kibanza none wanatukaga waburwanyo system ute cyangwa wabuvuga ko uri opoze ute kandi wubaba ukajya gusinya nyine kugira ngo cya kibanza kigume hariya ariko wowe emera ujye ku karubanda inzu yawe bayitware epi make ntashobora kujya muri ambasade ntushobora kujya muri ambasade ukumva umuntu yigize umuradiko cyane hano kandi ari ububa akajya muri ambasade
Serge iyo abanyafurika bamaze kwica Freud George Freud ejo bundi badahaguruka bakajya hanze bakarwana n'abasirikare bagakora ibiki bagakora ibiki isi yose ikabimenya bikakurikira iyo batabikora sinkubeshya uriya mupolisi niwe baramuciriye urubanza ariko gukira uriya mupolisi urubanza iriya ni game changer abandi bose baziga kandi ubanza wabibonye yuko batangiye bose kugenda bahinduka n'abapolisi babirabura batangiye gutinyuka bati none reka tuze tuvugire komunite yacu ibiriya ni ko impinduka ziba bishobora gutangira ari ibintu bito bigatinda bikagira ibiki ariko nta munsi n'umwe ikibi kizatsinda icyiza biratinda icyo kibi kigatinda kubera imbaraga babashyizemo n'ibiki n'intuza ariko icyiza kiranga kikagaruka kikagitsinda buriya rero biriya nabyo uribuka umuhungu wagize ivi ibyo Trump yamuvuzeho bakamwirukana no muri NFL uramwibuka ka fureka bariga
sinibuka izina rye yari quarterback wa 49 San Francisco
absolutely ariko after 2 years resistance bayi ya Freud abantu bose bagatera ivi ubu hano mu mipira baratera ivi buri kintu cyose batera ivi ntabwo ubu ngubu bamugaruye ngo agaruke bakamusaba n'imbabazi nibyo bita kurezistinga kibi kirezistinze ahari abari kirezistinga mu buryo bwa rwo bwose demonstrating abanyarwanda turabikora oya aho kubikora ahubwo ubikoze baraguseka bakakwita umusazi ariko hari ikindi kiri fundamental Serge confusion dutera abantu ntabwo dushobora kuba tuvuga ngo turimo kurwanya ibibi bya Kagame ngo twebwe gutandukanya Kagame n'igihugu cyitwa u Rwanda byanze bikunze ugomba urumva umbajije kanvuge tutanga ingero umbajuta abasirikare bagiye Mozambique b'u Rwanda wibuka uko ntangiye nkubwira nti abasirikare n'abana b'u Rwanda niba rumuna bacu bazaba n'abasirikare bacu ariko ikibazo aho kiri nuko mu president dufite yakoresheje igitugu institutions z'u Rwanda zose akazitwara ariko ni zacu imisoro ni yacu iyo abanyamerika babafata bakajya kuba training uziko bajya gutrainingwa baba bazi yuko barimo gufasha umunyarwanda nawe burimo waba uri muri opposition uburiye nawe burimo ariko n'ikindi nuko abo bana tugomba kubereka yuko bagomba kugira uruhare bakajya muri resistance tukagira za mbaraga epimaki yakubwiye
bakitandukanya n'umunyagitugu bakiga byo bintu niba turimo kubikora abasirikare umuntu wajya kubikora akavuga ati uramubona uriya babasirikare n'abaracyari muri FP ngiye ntago bintera isoni kuko igitekerezo cyanjye nuko kimbwira kirambwira kiti uburi munyarwanda wese ngomba kumuha amahirwe kandi ntabwo njyewe ndiho kuberaho abumva cyangwa bafite imijinya abaza muri politika kubera imijinya cyangwa abaza muri politika kubera urwango cyangwa ibiki oya urwango nararurenze ndi barated ndi muri politike kugira ngo have a difference ndi muri politike igomba kuzana igitekerezo cya garanti yuko ibyabaye bitazasubira garanti bihani yiherero niyo mbere na mbere kwigisha buri muntu ndi iruhande wijya kuri shera ku rugo nkigisha umwana wanjye nkamubwiza ukuri byabaye ukuri nshobora kuba wenda hari byo nibeshye ariko nkamwinkaraginga kujya ku cross check ingana abandi akamenya ukuri ko byabaye simvuge ngo esperi nta muntu n'umwe yigeze yica kandi hari ukuri yuko urimo bambwira yuko bishwe pimiranya nk'ubu epimaki n'umugenzi wanjye kugira ngo mbwira oya epimaki ese ntabwo yigeze yica n'abatagatifu kuko nari muri esperi kandi azi yuko abavandimwe be bishwe na esperi urumva yuko n'abambaye ikigoryi n'andimo kumuryarya muri kamere nyarwanda rero arakwihorera ahubwo inyuma akajya kuvuga ariko twebwe twinkaragingayo ko abantu ahubwo aho ngaho bwa bwisanzure pima Serge wavugaga umuntu agomba kuza akavuga ibintu nk'uko abyumva ariko atarimo gusebanya atarimo ikinyoma kuko turimo kurwanya ikinyoma turimo guhindura ikinyoma
ikintu cya radikalisme nacyo kigomba gutandukanywa na politike
absolutely
politike agomba kuzana atanga ihumure atari radiko ngo avuge ati wowe uri igicinga wowe nimfata nawe waba ufitanye na FPR nka biriya bankongo
ugomba kuba uri statesman statesman ntagira amarangamutima statesman aba objective agira principle so principle zacu rero zihura n'izihe serije principle zacu mbere na mbere niyo gukora uko dushoboye tugahuza abanyarwanda ubumwe biri mu kirangantego cyacu principle yacu yindi ni iyi ni ubwisanzure ukareka umuntu akavuga uko abyumva uko agira ibiki kuko ashobora kuba ariyo limitation arizo information yabonye hanyuma wowe nawe akaguha chance ukamusobanura ukamuha na facts akagira hanyuma indi principle yacu ikomeye cyane ni amahoro ariko atari amahoro yawe wowe ku bwawe gusa ariko amahoro arambye kandi ya buri munyarwanda ibyo bintu bitatu bigomba kuturanga ibyo dukora uko tuvuga uko tugira ibiki ubwisanzure rero buri challenging cyane kuko impamvu uri challenging ni iyihe usanga abantu iyo afite umujinya akagira ibintu bita inzigo akagira ibintu bita uburakare cyangwa se izo za ntuzaze yumva agomba kwima abandi bose ubwo bwisanzure akumva yuko ari ugomba kuvuga wenyine ibyo ari byo byiri right ari biki ntagire mate nkwatifu ushobora kuba ndi wrong kwatifu ushobora kuba na misi byagenze umuntu kwatifu ibarimo kumbwira serije ndaguha urugero kanguha urugero rwa bugufi nawe ubanza ubyuhura narwo wumva umuntu ahagurutse akakubwira ati Kayumba yarishe jenerali Kayumba yarishe komeredi jenerali Kayumba yarishe akamubwira yes hari igihamya ubifitiye ati abantu barabivuga nabaye babivuga ati abantu bose bagenda babivuga ati yaravuze ngo igihumeka cyose muri aka karere bakimare ngo harize operation wumvise abivuga wampa proof y'ibyavuze oya abaturage barabivuga abaturage siko ubu ngubu aribo barimo kuvuga ngo uwo uri interahamwe wabaye interahamwe nibyo wabayeyo atoya ati se ninde babivuga icyarenge ahiri ni hehe serije nuko nk'ubu ngubu nagiye ahantu nigeze kumva bavuga ngo Kayumba ngo yari afite inka ngo bibye mu ntuza inka bibye nk'iriya ruguru iriya mu bagogwe ni hehe hari ntibagize izina ryaho inka bibye mu bagogwe epimake naho hanyibutse gishwate exactly inka bibye gishwate ngo inka z'inzungu n'ibiki hari umuntu ngo w'umuveterinari w'umudamu ngo yari veterinari wo muri izo mba Serije ziko Kayumba ni inshuti yanjye ntabwo yari yakira gishwati inka ze zari Nyagatare yari izi nka Nyagatare izindi zabaga muri Uganda n'inka yagize kuva akiri umwana isera umutunzi kuva kera kuva muri za 50 60 ubu umuntu akaza ati yari afite inka gishwati anabandi bakabyemerera ikaba topic n'abana good heavens uyo ngo nayo ni politiki turimo gukina icya mbere ni ibinyoma ariko icya kabiri what if abo bantu bashobora kuba bibeshya ubwo ngubwo ngo yakinye politiki y'urwangano kandi ubwo bwose murangana na Kayumba nawe arimo kurwanya Kagame nawe murimo kurwanya Kagame murimo kwica intege sibivya bindi Kagame epima cyababwiye ati mwitandukanye n'umuntu umwe muragira so tugomba kurenga bino bintu ariko tukumva yuko hari abantu bafite uburakari n'umujinya na za disappointment na frustration zabo tukaro kuntu twabashyira hamwe ntagumvuze ngo Kayumba ni umwere oya ariko agomba kubaho a system za principle navuze a principled way yo kugira ngo abone ubwo buryo bwaho nawe ashobora kwiregura cyangwa se ikirego kikamuhamya ibyo bizana n'amategeko rusange kukubahiriza amategeko ariko ntuze ngo wowe Serge kuko washwanye na Ari uzusebye unyangize ugira ibiki n'abandi bose babyumve babyishimire ngo nibyo bumve ngo bye twatsinze twagize watsinze siki so the point is we have to grow in your idea RNC nibyo bintu bitatu ariko hejuri yabyo hakabaho kurikira amategeko n'indangagaciro munangagaciro zacu rero zisukemera gusebanya zisukemera kubeshyeranya zisukemera ariko ubwisanzure kemeranya kumva twemerewe kumva tukabyumva wenda bikakugira ariko warangiza ukabirenga nturakare ukamuti ah yabivuze nakazi ke ariko nampe cyansi nange nisobanura urakoze cyane Serge
urakoze cyane Ali nibyo uvuze ndabyandikirwa mbona abantu bavyandika ariko bavuga ni fact ni ze cyangwa wowe urimo kubimbwira wa mugani nange kundi kuba kuvuga ibingibi ate nge ndumwere ariko ntago mbizi nange urambira kuri umwe ariko kunze abandi bakumbwira so ugasanga rero nicyo iyo utunga urutoki n'izindi ziba zikureba kandi nta iyo kote cyangwa iyo system just a system ntayo dufite aha ngaha ngo tuvuge tuti epimake ngwino uca aha
tukubatize icyo nakwibutsa ni ikintu kimwe muzi yuko nyine nababwiye ko MDR yashize yarangiye MDR emirende byarangiye ugasanga umuntu wa MDR umuntu ari yumva MDR igomba kurwana na wa wundi wa emirende nuwe merende bagomba kurwana natwe twari muri FPL twayivuyemo bakadushira bagatsindagira muri FPL kandi you know the confusion it is ariko anyway ni mu gihe but ariko buhoro buhoro I think yeah. We have a job yo kwigisha abantu ni ibintu bitoroshye
ntabwo urakoze cyane Ali ntabwo tugomba kuba za CNN rero Kagame avuga ati bashyira hariya tukarwaniramo tugahinduka politike y'CNN tugomba kwitandukanya nabo ndagira ngo dusoze ariko reka maze ngaruke kwa Comrade Axel igihe cyaturangiranye hari ubutumwa nabonye ndagira ngo mu butegetsi bwo nazabigaruka mu kindi kiganiro nabonye ibintu umwana wa Premier Minister Habumuremyi yashyize kuri Instagram bamaze iminsi biganirwaho umwana avuga ati kubihodinga birananiye aravuga ati nyuma y'imyaka umunani ati mwibagije imyaka umunani mwiyibagije all those 8 years yamaze mwaramugize boss wa electoral commission abibira amatora ati nari umwana but nari I was the kid nari umwana ariko I knew that was going on ati ndibuka izo conversation kuri my phone ati nibindi anyway mwazajya kubyisomera kuko
Serge Sore ntagukiye mu ijambo ubwo umwana iyo ajya muri iriya mishyikirano bagiyemo bariya umwana wamurenganye That's where the problem is.
Mwana ati nari nkiri mutoya ati ngo ndabyibuka ati iyo myaka imaze umunani abibira amatora
uwo mwana ise yarakoze igikorwa rwose cy'agatangaza yiba amatora amamashini akami gase ko nkakweza bwana Serge ororo ati ndabibuka
yamase Ebiba navuze
ariko Serge nimuse ku mwana ntabwo ari we wenyine twabaye muri FPL natwe tuzi byinshi ikibazo ni uko twabaye muri FPL natwe tubivuga ntabwo na numva umuntu wa MLND aza atubwira nawe ibyabayeho cyangwa uwe muri MDR iyo twari kuba tubiganiraho bino bintu twari kwigamo ibintu twese tugakura ikibazo ni uko bavuga bamwe gusa njye ndaza nkababwira ibya FPL ariko sinari kubona umuntu uzabwira ngo ibya MLND kuki
murumva bajya bakunda gutera urwenya ngo ntuzari umudabagize Prince Rwigemera none ndumva n'abandi badabagize b'ingeri nshyashya barabonetse
No, epimache, inkuru irasekeje ibintu by'uyu mwana ariko abavandimwe
atatashize neza yibaga amatora none rwose nicyo bamuhembe. Mama.
Ariko ni serape kaveyo agomba kureba bose bakamenya messages about bari ya bose barimo kuramya Kagame nabo babuduka rimwe nabande bose. Endi yabo izaba nk'uko yahamaremye yabaye.
Urakoze cyane. Akseli, comment Akseli. Tumaze umwanya tuganira uduteza amatwi nagira ngo dusoze ariko duhere ibi bintu nk'uyu mwana abo muremyi yashyize kuri Instagram avuga ati ndabizi ati data yamaze imyaka yose abibira amatora ati ni nkaho rwose ntabwo mwatsindaga aje atera mu kirenge cy'abandi bavuga bati nta matora aba mu gihugu usibye ubujura noneho umwana data n'ushinzwe iyo komisiyo y'amatora mu Rwanda nawe ni igisambo kimwe namwe kuko yabiberaga amatora hari isomo byari bikwiye guha abandi banyarwanda bateze amatwi icyo kiganiro kuri yarite ya sosiyete nyarwanda yuko abantu babayeho n'uko abantu bameze amagingo ya ndizera ko muri analize zawe n'uko ubitekerezaho wazanabikoramo ikiganiro gisesuye comrade Yakutera ariko nagira ngo umwanya nawe uduha igitekerezo niba tukiri kumwe.
Turacyari kumwe bwana Serge kandi reka nshimire bagenzi banjye ibitekerezo byiza batanze. Nari ngiye kugaruka nyine kuri kiriya kibazo cya bariya abana bagiye gusura u Rwanda ni byiza cyane ariko reka mbere ko icyo uvuze uriya mwana reka tumwumve arababaye mu by'ukuri arababaye isarafunze kandi afunzwe nabo n'abatakagombye kumufunga kuko mu byo avuga ni nkaho ibyo bamurega nabo bibariho ati imyaka umunani yamaze abibira amatora nge narinzi ko bari bamushyize muri komisiyo y'amatora kugira ngo ategure nyine amatora abantu biyamamaze hanyuma we yakora akazi ke kubarura amajwi no kuvuga watsinze ariko umwana arasubwiriye ati nta kindi yakoze yarabibiye kubibira bivuga ko ubundi umuntu watsinze ntabwo uba ukeneye kumwiba ubwo ni ukuvuga ngo impamvu yabibiye nuko baga batsinzwe icyo ni kimwe cya kabiri nuko ariyo misiyo bari bamuhaye ufunze rero umuntu umuziza ubujura hanyuma wowe ugasigara aho ngaho kandi wamuhaye imisi y'ubwurumva nabyo harimo ikibazo ariko reka wenda tuve ku icyo ngicyo icyo bigaragaza gusa ni uko bariya abana mwavuze uyu mwana mugenzi wabo arimo ababwira ati mu by'ukuri mwagiye guterwa igipindi mwagiye kubeshywa ibyo bababwira ntago muzi aho mwagiye ntago muzi abo bana baribo ni abantu b'ababeshyi muri make ni nk'aho aricyo bishatse kuvuga bikaba bishimangira nanjye ibyo nari ngiye kuvuga ubundi umwana mu by'ukuri mu gihugu icyo ari cyo cyose arerwa n'ababyeyi be nyine bamubyaye parent biologique ariko akanarerwa n'igihugu igihugu burya nacyo ni umubyeyi bigaca mu bari mu nzego zitandukanye z'igihugu ariko icyagaragaye mu Rwanda muri iyi myaka yose yashize na epimaki yabigarutse yavuga abana bamwe na bamwe bagenda bakajya kumugaragara rwose imbere y'amakamera bagasebya base bababyaye kandi ni mu nzego zose nimugire gusa ngo wenda ni abahoze mu butegetsi bwa kera hari n'abahoze bakorera FPR nabo ubwabo ariko bakaza kujyana nayo ikibazo ugasanga FPR iteranyije abana n'ababyeyi icyo rero nicyo ubundi bita alienation parental cyangwa se parental alienation niwo muco ugaragara mu Rwanda ni ukuvuga ngo FPR yamaze kubona ko mufitanye ikibazo ikora ibishoboka byose kugira ngo itandukanye abana n'ababyeyi babo ugasanga umwana asigaye akoreshwa kumugaragara ibikorwa byo kugira ngo yihakane umwe mu babyeyi be kandi rimwe na rimwe bagakoresha imvugo nyandagazi kandi ugasanga ibyo ashingiraho ibyo bibwirwa rubanda rwo hanze avuga impamvu anenga uwo mubyeyi ugasanga ni ibinyoma bidafite aho bishingiye ikindi ugasanga umwana bamubitsemo ikintu gisa nk'umujinya agomba kugirira umubyeyi we kandi mu by'ukuri ntacyo bapfa ahubwo umubyeyi wenda afite icyapfa n'ubwo butegetsi kubera ko wenda yagize icyo abunenga ugasanga umwana mu by'ukuri asa nk'ukunze gusubiramo amagambo yatojwe yo kwihakana uwo mubyeyi we ugasanga ndetse rimwe na rimwe ntiyitandukanyije n'uwo mubyeyi we gusa ahubwo yitandukanyije n'abakomoka mu muryango w'uwo mubyeyi adashaka ibyo rero nibyo bita alienation parental cyangwa se parental alienation nibyo byeze mu Rwanda bari abantu rero babigishaga bari abana harimo umwe nzi wenda ngiye kubikira akabanga ku nyungu z'umwe mu bana be ufite umwana wazonzwe n'ibiyobyabwenge ariko niyo wabaye wa mbere rwose ajya hariya ajya kwigisha abandi bana bangana nabo yabyaye ajya kubigisha ngo uburyo u Rwanda ari rwiza ngo agiye kubaha indangagaciro atabashije guha umwe mu bana be reka tumugirire ibanga kugira ngo ku nyungu z'umwana ariko ubundi ntawe akarimugiriye
ntabwo ni kabarebe nta utabizi twese turabizi abana be umwana we wishwe n'ibiyobyabwenge hano nawe
ntabwo namuvuze ubwo buramuvuze ariko njye sinamuvuze reka dukomeze ubwo rero ikindi gihe ari bwanateje ni uko bariya abana bose bagiye hariya hari ikibazo cy'ingenzi bakagombye kuba babajije ariko wenda ntabwo ababyeyi babo bakibatoje bariya bose bari kubigisha bari kubaha uburezi bari kubahana ko ngo izo ndangagaciro babigisha ko u Rwanda ari rwiza n'iki byose abana babo ubwabo ntabwo baba muri kiriya gihugu none niba kiriya gihugu ari cyiza koko nk'uko babivuga kubera icyo abana babo batariho baba ngo bariho biga bariho bakurira bakabohereza mu bihugu ubwo bariya abana baje baturukamo icyo nacyo ni ikibazo gikomeye ariko ntibashobora gutinyuka kukivuga mu by'ukuri rero Bwana Serije nk'inyamagambo kiriya gihugu cyuzuyemo abafarisayo ni abantu bavuga ibyo batemera ni abantu bavuga ibinyoma kugira ngo barebe ko baramuka impemuke ndamuke yeze muri kiriya gihugu akaba ari ibintu biteye agahinda cyane nkaba rero mfite wenda ubutumwa nshaka kugeza kuri bariya ababyeyi bohereje abana babo hariya nk'uko mwabivuze mwese nta utakwishimira ko umwana we yajya kureba aho ababyeyi be bavutse aho basekuru bavutse ariko igitangaje cyane ni uko uzasanga simbizi ariko uzasanga bariya abana benshi barategewe indege bakajyayo ababyeyi babo bagasigara ababyeyi ubwo nibo bakagombye kubajyana bakagenda babaherekeje bakajya kubatembereza bakabageza kwa basekuru kwa banyirasenge kwa bandi bose bakababwira ati dore ngaha dore ku isoko yacu ariko nabo ubwabo ntibatinyuka kujyayo bakoherezayo abana kubera ko wenda abana bo mu bihugu byateye imbere hari ikigero bageramo bakavuga umubyeyi utapfa kumutegeka akavuga ati ngewe nanjye ngeze mu myaka yo kuba nakwifatira ibyemezo ndashaka kujya kureba aho waje uturuka nanjye nkabyibonera ibyo mbwira simbyemera nanjye nkazaza nifitiye mu by'ukuri uko nabonye ibintu nanjye nkazajya ngira uko mbisobanura ikigiye kuzaba rero ni uko bariya abana ntibizabatangaza ababyeyi nibabona abana bagarutse barabaye kundi none batavuga rumwe ahubwo ugasanga hagiye kuba imyiryane mu muryango kubera ko mu by'ukuri ibyo babwiwe byari ibinyoma gusa nkaba rero nababwira nifashishije amagambo y'umwanditsi akaba n'umuntu wo bita motivation speaker yari umuntu ukomeye cyane yitabye Imana yari bavuga ko ari umwe among the greatest motivation speaker Dr. Dale Wine wavuze ati when you change the way you look at things you look at change ni nko kuvuga ati iyo uhinduye uburyo ubonamo ibintu ibyo bintu warebaga nabyo birahinduka twebwe rero twahinduye uburyo tubona mu Rwanda rwuzuye ibinyoma nka biriya byose tumaze kumurikirwa muri za audio wagiye ushyiraho u Rwanda rurimo ba abafarisayo badatinya no kuroga abana babo babashyiramo ibinyoma n'urwango icyo gihugu rero twagiteye imboni turavuga tuti iki gihugu ntabwo twebwe uburyo bifuza ko tukibonamo ari bwo buryo tuzakirebamo tugomba kukirebamo mu gihugu kigomba guhuza abanyarwanda bose igihugu buri munyarwanda wose yisangamo nta munyarwanda uzavuga ngo agifitemo uburenganzira buruta ubwa mugenzi we ariko rero ikibabaje ni uko bariya abana bo bazaza beretswe uburyo buhabanye cyane n'ubwo ngubwo twebwe muri RNC tubonamo ibintu kandi ingaruka ntabwo zizatinda kugaragara hari igihe kizagera bariya abana bazabwira ababyeyi babo bati kuki mutigeze mutuburira kuki mutigeze mutubwira ko ibyo twari twishoyemo byari ibinyoma gusa byari amahano ntabwo nifuza kuzaba icyo gihe mu mwanya w'abo babyeyi ntabwo nzi icyo bazasubiza abana babo ariko bizaba biteye agahinda kuba babareka bakajya mu binyoma nka biriya kandi babizi neza babibona Bwana Serije iminota yagiye ariko ndumva ari aho nasoreza hanyuma ku by'uriya mwana byo harimo ubutumwa bwinshi bukomeye cyane nk'uko bivuze bisaba kuzagira ikindi kiganiro wenda tuzabishakira umwanya murakoze reka mbashimire kuba twabanye muri kino kiganiro
urakoze cyane comrade Axel ugire ijoro ryiza nawe ubutaha mu biganiro bya radio itahuka ngushimire ku by'umwihariko yewe nawe ushoreje ku byavuzwe n'uwo muntu motivation speaker uko yabivuze rwose ni ibintu numva bifite agaciro kandi bikwiye no kwigirwaho hari umuntu twaganiriye afe ni nk'urundi rugero wenda bikunda kuryoha iyo umuntu atanze n'ingero ukavuga uti Axel yavuze ati nk'ibyo bintu by'abantu batanga uburozi bo mu Rwanda iyo umuntu atanga uburozi ukavuze ko utanga uburozi nawe ukabutanga harya ubwo mumutaniye hehe nimwe twavugaga ni nk'uko bivuze nk'uko mu motivation speaker yabivuze ntabwo watanga uburozi Kigali yabitanga uburozi nawe ugatanga uburozi mwese muba muri abarozi umwe agomba rero kuba atanga umuti muzima kugira ngo tugire abo turamira tuvura hamwe turaganira ambwira niyo kuse ati ibi n'ibi n'ibi ubyibona ibintu by'abantu swadiza bya fake news n'ibindi haravuga ati ndabizi ko biba ari fake news ariko ndabikunda kuko bituma mbasha kubona ibitotsi serious urabyemera ko ari fake news ati ariko bituma mbasha kubona ibitotsi bituma mbasha gusinzira bituma numva afite morale ko nishyiramo ko ari ukuri burya rero iyo urwaye indwara nanone ntabwo twaje kuvuga ibyirwa anyway cyangwa reka mbireke kugira ngo dusoze ikiganiro ngo twa
Serije baravuga nongeye kubyo Axel bavuze baravuga ngo be the change you want
you want
wowe to be you yeah. change wifuza abanza ari wowe itangira muri wowe so niba rero ngo abone ibitotsi amahoro akayabona mu kinyoma ikimenyesha nawe ni ikinyoma
exactly nicyo nashaka gutanga kuvuga umuntu ambwira ati njyewe bimpa ibitotsi I don't care nanjye nzi ko ari ibinyoma ariko biriya ndabyikundira n'ibitotsi ndavuga rero nti urugendo dufite ruragoye ngihugu uko sosiyete turimo kandi buri wese yitekereze njye simba ashaka kuvuga izina aho uri kunyumva witekereze umbwira utari ko what is going on ni iki tutabona neza muri twebwe hari igihe bajya banyereka ya foto injangwe yireba mu ndorerwamo ikabona ahindutse intare nayo ikajya ari ikigira intare kandi ari injangwe nawe uti nzi ko ari ikinyoma ariko ndabyikunda nibyo niberamo bimpa ibitotsi ndabyenjoyinga ukavuga uti hari ikintu kitagenda muri sosiyete nyarwanda tugomba gukosora so njye ndemera yuko dufite responsabilite yo kubwizanya ukuri dufite responsabilite yo kwigisha dufite responsabilite yo gukosora ibibi byatubayeho kugira ngo tutanabirepeta cyangwa ngo twongere tubigwemo ariko samurabwira ati biriya nibyo nikundira nibyo nibonamo ariko ndanabizi ko ari bibi ikibero kirarwanywa cyangwa ukareba uburyo gikosora komore de pimake ndagira ngo umwanya usoze reka nguhereho iminota ibiri njye no kwa ari abdulkari iminota ibiri ijambo ryanyu komore de pimake
urakoze bwana serije mpereye no kuri icyo uhereyeho undi ati ibihuha bibeshaho impunzi ati ibihuha bibeshaho impunzi nubwo akakubwira ati ndabizi ko atari byo ni ikikwereka ko abanyarwanda dufite umurimo ukomeye cyane iripfa kumenya n'icyabimuteye uburyo yanditswemo ibyo byose tukabikosora ku buryo umuntu arinda w'umugabo abe anezezwa n'ibihuha azi neza ko ari bibi ubwo ni kimwe n'umuntu wanezezwa no kwiba ni kimwe n'umuntu wanezezwa no kwica ntabwo mvuga ko ari gravitari imwe ariko ndavuga izo defo zose ni ibintu ni psikolojike ripfo rero ko abantu tubahindura duhereye ku bana muri edikasiyo yacu ariko rero ngaruke kuri
hamwe twahere kuri role y'ababyeyi none tugeze no kuri abo ngabo bakuru unabona ko ni process ya edikasiyo mfite ni nk'uko njya mu ishuri gufata edikasiyo civike cyangwa indi classe igomba gutuma ubaye netre muri sosiyete ariko urintegre ushaka ibintu by'ukuri bwa nepimaki
ya ni nacyo kinyana ku byo Axel avuze nuhindura uburyo warebaga ibintu n'ibyo bintu bizahinduka bwana Serge hari abantu benshi muganira ukumva nta ntambwe n'imwe yigeze atera kuva muri 1994 yaba ari abahutu yaba ari abatutsi ukumva aracyahagaze aho ngaho abo yitaga inyana z'imbwa na nubu aracyabita inyana z'imbwa aba yavugaga ko atazabana nabo akavuga ko atazigera abana nabo none se nkungu urumva ni ikibazo gikomeye ariko ntago mvuga ngo twidekuraje ngo ntago buri giye nkunda kubisubiramo nakubiye ibyumba niho navuke ndahakurira twengaga ibigage kugira ngo ibigage bibeho bigombera ubushera imisururu isanzwe hakaba n'umusemburo umusemburo aba ari uruho rumwe ibigage bikaba ari ingunguru yose umusemburo ntago ukorera ubwinshi iyo umusemburo ubaye mwinshi ikigage kirabika ugomba kuba mukeya muzima upfa kuba ari mwiza gusa natwe rero ntago abantu bose bagomba kuzagira imitekerereze nk'iyacu tugomba kuzagira abo twigisha tukajyana kugira ngo duhindure abandi ariko abanyarwanda bose ntago bazahinduka bazima ntago tuzategereza ko Kagame yumva ko kwica umuntu ari bibi ngo tubone guhindura abanyarwanda ntago tuzategereza ko Jacques Nziza na Kabarebe batekereza uburenganzira bwa kiremwamuntu kugira ngo u Rwanda turuhindure tuzane revolution dushaka oya njyewe nawe n'undi n'abandi turimo kugenda twigisha n'abandi tugenda tuganira tuzaba duhagije kugira ngo revolution ikunde icyangombwa nuko turanihata abo bajene kubera ko nta revolution iba idafite abajene abo ngabo bari mu kurogwa tukabegera aba n'abana bacu nibishwa bacu rifo ko tubegera tukababwiza ukuri tukabaha documentation nyazo tukabavana kuri Wikipedia ntago ariyo information source d'information tukababwira ibyo twabonye kandi tukababwira nta guhengama tukababwira future nyayo ko u Rwanda rutarimo abahutu ntago rwaba rubaye u Rwanda rutagira abatutsi ntago ari u Rwanda rutagira abatwa rwaba ntago rwaba rukiri u Rwanda u Rwanda si imisozi u Rwanda n'abanyarwanda u Rwanda ni umuco
ukiraho hari akavideo ka Pasteur Mpyisi nabonye ejo kari groupe yacu sinzi bakabonye avuga ati hari imbwa n'ibiki ati mu batutsi barimo mu batwa barimo mu moko yose barimo mu bazungu ari ushakora akabonye wenda waza kugakora ku mantine kare kantu nako nako kurimo kubivuga uraganisha ku byo Pasteur Ezra Mpyisi yavugaga agaragaza yuko si ikibazo cy'ubwoko cyangwa ikibazo cyo kumva ngo ni groupe y'abantu bamwe bari integre ati ubasanga no mu moko yose nako kanumvise kari gakritinze mu bitekerezo byanjye mwakomeza ku mwanya rimba twaye
igeza gutoma rega ubuyobozi bubi ntago bugira ubwoko umuyobozi mubi ashobora kuba ari umuhutu umuyobozi mubi ashobora kuba ari umututsi kandi byaragaragaye muri aya mateka y'u Rwanda nta n'ikintu na kimwe kitagaragara nta muntu rero ntago umuntu azaza kubwira ngo abicanyi n'abangabo ngo bigombera kuba ubwoko ubuntu woye umugome aboneka mu bwoko bwose ibigwari biba mu bwoko bwose injiji ziba mu bwoko bwose imbwa ibisambo abajura ibyo byose si ibyo twavugaga ubushize bwana Serge turi mu kuvuga abajura babaye muri repubulika ya kabiri n'abajura bahari ubu ngubu
vugana positive n'abanyabwenge ba bwoko bwose
exactoma
kandi ntidufite bamureke imaze kuba mu kirenge cya sekarije
exactoma umaje gufeta miliyari kandi n'abaharanira igihugu baba mu bwoko bwose ushobora kubona epi make nta mushobora w'umuhutu no kwisuka ngo pi ari mu guharanira u Rwanda abifatanyije n'umututsi no ku ngoma ngoba ari Abuderikarimu kandi babyumvikanaho ijana ku ijana ndagirije aho ngaho bwana Serge urakoze
urakoze cyane comrade pi make ndimo gushaka ka video ka Ezra Mpyisi rwose kugira ngo wenda batarakumvise ndebe ko bakumva ndakeka nkabonye mu nyanganire gato kuba dukurikiye
sindahemuka ubyifura nimo mutsira abakiritse bubu ntabwo ari isu umukiritse mu kuvuga imfura
sorry reka nongere ngakine sinzi uko bigenze murimo murayumva neza
turayumva
abakiritse bubu ntabwo ari isu umukiritse mu kuvuga imfura imfura ni ukuvuga umukiritse kandi ubupfura ntibugira ubwoko imfura ziba mu moko yose imfura ziba mu moko yose mu bahutu mu batutsi mu batwa mu bazungu hakaba n'ibigoryi mu moko yose
umva rero babiraho babo hose imake babiraho ni hose ntabwo ari
eh gizaga toma
ya urakoze cyane reka tujye kwa comrade Ali Abdul Karim namwe mutumwa busoza ngushimira ko twabanye
Serije ndashaka ngo mbashimire cyane we na Epimaki na comrade Axel kuri ikiganiro twakoze ndizera yuko ari cyo cyunguye abagikurikiye n'abanyarwanda bazagikurikira Serije twavuze yuko ihuriro turi igitekerezo kandi igitekerezo cyavuye ku mpamvu ya karengane kahindutse itegeko mu Rwanda ariko ntabwo ari ibyo gusa ni impamvu yavuye ku mateka yacu yagatebe gatoki dusa nk'aho tubona yuko itari bugaruka ariyo mpamvu twavuze yuko hagomba kubaho guhinduka ntihagire ruva muri iki kiganiro yumva avuga ati nta bizahinduka ntabwo bizagira oya turimo kubivuga kugira ngo nk'igikorwa cyo kugira ngo buri muntu wese akanguke yibaza ati ariko si koko dushobora kuba dufite iyi mico tutabizi kuko rimwe na rimwe hari umuntu ushobora kuba utazi so impamvu tugira ibintu biganiro tukavuga ibintu nk'ibi ngibi ni ukugira ngo umuntu yikubite mutima nama wabaza ati nishobora kuba ari ibingibi cyangwa kuko ibingibi nabirebaga nya ntabwo ari ukuvuga ngo tuba tuvuga tuti we ntabwo bishoboka kuko birimo gukorwa kandi no guhinduka kandi bigomba kuzaba ntabwo tuzaba tubaye aba mbere bino iyi mico dufite ntabwo ari twa mbere twayigize nkuko Pasteur Mpyisi kandi urakoze Serge kuba umushyizeho Pasteur Muzehe Mpyisi uko yabivuze byaba mu bazungu barabigize byaba mu baki barabigize igitandukanya ibintu n'abantu batangira kumuvinga aricyo nacyo shingiro y'igitekerezo cyacu nuko mbere na mbere hagomba kuba ubushake abenshi bakunda kwita ubushake bwa politiki twebwe ku bushake bwa politiki ariko hakabaho na framework yo kubikoramo framework rero niyo twise kuyita revolution ibintu tukabyita nk'uko biri ntitubiha amazina nitwita ishyaka kandi tutanditswe kandi tutareba yuko hari abantu tuzandikwa umunsi tuzashobora kwandikwa abarwo tuzabishya ariko mu gihe tukirimo muri resistance twite revolution kuko turashaka guhindura ibintu abantu babyumve icyo ni icya mbere icya kabiri nuko tugomba kwemera yuko abanyarwanda twese tugomba kwireba muri rusange byakana ka mama byabiraho tukabishyira iruhande tugatangira kuba abantu natwe bafite ubwenge kandi ziko abanyarwanda bafite ubwenge iyo babishatse abanyarwanda bafite ubwenge ntacyatunanira hari ubushake tugira ubwo bushake bwo kumva yuko tugomba kureba ibintu muri rusange tugomba kureba abantu bose ari kimwe tunatangira gutandukanya igihugu n'agatsiko kabari gatoya kayoboye igihugu dutandukanya bene igihugu n'abantu bakeya barimo kubayobya cyangwa babakoresha kuko nabo bakeneye yuko tubaramira ibyo tuvuzeho twavuze ku basirikare tuvuze no ku bandi benshi cyane kandi bigiye turanabivuga ariko noneho tunatabana icyizere yuko kuko byashoboye kuba handi ntabwo byoroshye ariko ni ibintu byashobotse natwe byanze bikunze mu Rwanda bizashoboka igikuru ni wa musemburo umusemburo urahari rero ikindi ni ukugira igitekerezo n'intego zishobora gutanga ibyo bintu n'ingamba ziri muri izo ntego byose turabifite twe mu bihugu byose turabifite ikindi ni ukugira ibituranga indangagaciro turazifite so bifite vizio cyangwa icyerekezo tureba turangamiyeho buri gihe kiba twibuka tugeze he turajya he turagana hehe dufite indangagaciro zituranga arizo bwana Axel yise ngo iyo uhindiye ukureba ibintu niyo lens amaso dukoresha kureba ibintu n'indangagaciro zacu ko tubyitwaramo izo ndangagaciro nizo lenses hanyuma ikindi dufite intego zizatugeza ku byo dushaka ariko tukaba dufite n'icyo tugamije kugira ngo ibyo bintu bishoboke ni ukubanza kariya gatsiko kugashyira iruhande Kagame akagira iruhande akemera akagira iruhande n'abambari be harangiza hakajyaho abantu bazima bashobora guha abanyarwanda bose icyizere so Serge magambo make bino bintu byose ntihave mu munyarwanda uvuga ati ko bavuze si yuko bidashobotse ari bimeze bitya no birashoboka kandi birimo gukorwa ariko tugomba kubivuga kugira ngo abantu babyumve so ntihagire umuntu uva mu kiganiro batekereza ngo oya birashoboka birimo gukorwa kandi ndabashimira bose abashimira abayoboke b'ihuru nyarwanda ku kazi keza barimo gukora cyane cyane bari mu gihugu mubiye biba bitoroshye bitagize iki murimo gukora akazi keza mukakomeze mugakomeze mu nzego zose z'abanyarwanda mu turere twose buri hantu hose n'abari mu karere rero muri East African Community muri region hose za sadaka n'ibiki ukomereza aho ngaho ntimugire ubwoba mushikame ukuri kwanze gukunze kuzatsinda intuza n'abari mu mahanga hose rero buri munyarwanda hari arebe ngo arasobanutse ntabwo tuvuga ngo nibajye mu ihuriro gusa nibaza mu ihuriro ni byiza cyane ariko na bagenzi bacu turimo gukorana nabo ba FDU abamahoro People's Congress abiki bose abantu bose bamenye ngo turimo kunyura mu buryo butestinga ibintu tutari tuzi territory tutari tuzi zo kuganira zo kuba iyo hagize impaka zitagenda neza uko mubyitwaramo bino byose ni ibintu tugomba kwiga tukanyuramo igikuru nuko twiga twubaka twiga twubaka twiga tubaka ariko ntitere intambwe tudasubira inyuma so Serge wakoze cyane kandi nshimire bagenzi bawe mu biganiro uguma mutanga byanze bikunze tugomba kuzatsinda kikizere nyine gifite kandi birimo kugaragara Imana ibahe ibihe byiza mugire weekend nziza ubwo na ikindi gihe mwakoze
urakoze cyane Comrade Ali Abdul Karim wakoze cyane nawe tugushimire ku by'umwihariko dushimire na Comrade Epimaki Ntamushobora dushimire Comrade Axere namwe mwese mwadukurikiye ku kiganiro cyacu kigiye n'iki cy'uyu munsi nshimire abatanze ibitekerezo kuri WhatsApp hari uwanditse ati kubera icyo ari komantere zisibwa yes ari komantere zisibwa komantere zitari ku murongo ibyo turimo kuganira komantere ziza gutukana komantere ziza gusetserezanya ntabwo byemewe rwose na kuri aditahuka ni ibintu bitemewe ubwo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuvutsa uburenganzira bwawe ntabwo ari ibitekerezo tuba twamaganye ariko ibitekerezo biza gutukana uzabijyana ahandi ariko kwitahuka iyo ni polisi twemeranya kandi turakuburoka nyine niyo tukuburotse bizafata ikindi gihe kugira ngo ugaruke kuri cyano yacu ntabwo rero ari ibintu uvuga ngo dukeneye abantu baza benshi ariko baje gutukana ntabwo tubakeneye rwose kuko nta kamaro ndagira ngo ibyo biri
discipline ni ngombwa yes you are right
ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni ugwendanye n'abantu baza reka byumvikane rero hari uwabajije ati kubera kimwe mu gusiba no kubroka abantu ntabwo ari ikibazo n'ikintu cya discipline no kuba platforme ubujeho tuba dufashe amasaha yo kwicara nka kugira ngo tuganire niba rero ubuje kugira ngo tuganire tanga icyerekezo byo tuganira ariko biza gutukana ntawe anyway ndumva byumvikanye mwakoze cyane mwese twabanye kuri uyu mugoroba reka tubashimire tuzakomeza gahunda zacu ejo ndetse no ku kimwe mu bindi biganiro tubaha kuri aditahuka ufite igitekerezo cyifuza ku kino kiganiro wandikira aditahuka@gmail.com cyangwa ubutumwa kuri bugufi kuri WhatsApp ni 202-509-6474 ku bari hanze ya Amerika kode ya Amerika ni rimwe ukabanyoza ubutumwa bwawe tukaba twabwifasha mu kiganiro cyacu kizataha ijoro ryiza rero ku bagiye kuryama umunsi mwiza turabona kuri aditahuka nawe ubutaha
jambo akoze
komera
mwese pimu
goodbye.